early sunrise service where
Inkonzo yasekuseni kakhulu yokuphuma kwelanga lapho umfowethu Neville ekhulume nathi umlayezo ovelele kakhulu ngenkonzo yephasika. Futhi manje ngiyazi ukuthi kubi kabi ukuthi nimile indawo yethu yokuhlala lapha incane kakhulu. Futhi bangibuzile nje ukuthi bangavula yini ingemuva lapha futhi bafake abantu endaweni yokubhabhathizela. Ngithe leyo yindawo enhle kubo, bekuyindawo enhle kakhulu leyo kubo. Bona ngakho ke bazodonsa amakhethini imizuzu yini embalwa. Futhi babe ngicabanga ukuthi bazoma bazungeze kunqema, angazi noma bakhona noma cha. Ngiyibona igcwele amanzi ngakho bazosondela impela ukuba bame ebhodini, kodwa ngiyabona balungisa engiyayo manje. Ngakho mhlasimpe bazoyivula emizuzwini embala. Manje iPhasika usuku olukhulu lwethu sonke, silithanda kahle kakhulu iPhasika. Futhi manje sizozama ukuthi singanigcini isikhathi eside kakhulu ngoba ngaphansi kwezimo. Kodwa nje ngingathanda ukwenza isimemezelo noma izimbili, futhi lokho kungokuthi izinkonzo zethu ziqala ngesonto elizayo. Manje kini bantu bangaphandle kwedolobha, ziqala eBloomington, Eleanor, ezinkundleni zeMethodist College lapho. Futhi zizohamba zedlule ngesonto kuze kube yisonto, bese kuthi ke kuzoba nesidlo sasekuseni sabefundisi. Futhi khona-ke ngizokhuluma nomgwamanda wabafundi ekholeji ngokunye ukusa, futhi zoba nesidlo sasekuseni lapho ngiyaqonda. Bese kuthi-ke ngeviki elilandelayo ngemuva lelo ngeleshumi nantathu kuze kube isonto lokugcina noma kuyini lokho na. Oh yebo, awuyisivele ikhishiwe-ke bayazi ngayo. Yebo, mnumzane, kulungile kuhle. Chicago manje sekube khona ngakho-ke ngiyaqonda kusukela izolo busuku abakwazi ukuthola i-Lane Tech Auditorium. Ngakho izoba ihholo elikhulu, cishe nje imizuzu eyishumi kusuka e-Lane Tech kuzoba nelinye ihholo elikhulu. Njengoba ngiqonda esizathu mhlawumpe bazoba nezimpawu lapho ezikukhomba lapho umhlangano uzoba khona. Kodwa-ke siyakhuphuka e-British Columbia, bese kuthi-ke khona ngoJulayi lulunye kuze kube zizine eMiami eFlorida. Ngakho-ke kuyamangaza ngomhlangano omkhulu wetende ukuthi uma lokhu kufika ngifuna ukuba lapho ngempela, ukuba nonke nina eningakwazi e-Washington DC enhlokodolobha oko umhlangano kuba ngomhlangano wami wokuqala wetende. Ngiyazi lapho inkosi yangithembisa ukuthi iyohlangana nami kuleyo ndawo encane emhlanganweni, futhi ukuthi bahlela lokho manje basibiza futhi basitshela osomabhizinisi lapho ukuthi kuphakathi kokuthi bazothola iholo lengqungquthela lapho esakhuluma khona noma samisa itende elikhulu. Futhi ngokushesha lapho ethe itende elikhulu, ngithe ukukhumbula ukuthile mhlawumbe yilapho indawo yomhlangano ezoba khona endlini enkulu. Ngakho lokho kuhle kakhulu kakhulu. Ngakho sizobona mayelana nakho, futhi khona-ke sizonazisa kamuvanyana nje lapho umoya ongcwele uhola ngaleyo ndlela. Manje ngikhona ukuthi banezingane ezincane lapha eziphuma ngaphandle kwedolobha abebe funa zinikelwe enkosini. Manje lokhu abantu abaningi bayazifafaza nokunye nokunye, futhi lokho kulungile ngokuphelele. Anginalutho olumelene nalokho. Nokho ukufafaza akusikho ngokombhalo enganeni noma kumuntu omdala, yabo. Ukufafaza nje kuyisimo sobufundisi esiye sathathwa ukukuqala yibandla likatolika. Saseke sedluliselwa ebuprotestaneni, kodwa awukho mbhalo ukufafazwa komuntu omdala noma ngane. Futhi ngokuthi sithanda ukuhlala ngono nombhalo ngokusondele nje, njengoba singakwazi ebhayibhelini baletha abantwana abancane enkosini yethu, futhi yabaqukula yabaphakamisa ezindaleni zayo, futhi yababusisa, futhi yathi vumelani abantwana abancane beze kimi. Manje yilokho esizama ukukwenza, landela imiyalo yenkosi ngale ndlela. Futhi siletha amalungu ebandla, futhi sizungeze, futhi sinikele abantwana enkosini. Uma umshayi wopiyano wethu ezodlala ecule elithi bangeniseni, kulungile. Nalabo mama abanabancinyane bazoza bame ngaphambili, umfowethu Neville nabanye bamalunga bazoma nami lapha uma bethanda. Futhi sizonikela laba bantwana enkosini.
Bring them in from the fields of sin. Bring them in. Bring
manje lesi isimo nje so mama benikela abancinyane babo enkosini futhi lokhu kuse kwePhasika isikhathi esihle kanje zombaphathiza noma ukunikelwa lenkathi yokuqala nesikhathi sokuvuka masiphinde silicule ngenkathi bonke beqala. Manje bangane ngiyabazi ngabunye wabo uyingane enhle kulezo zonke emhlabeni ngiyakwazi lokho ngazi kangcono kunokuba ngisho noma yini engingalokho kunjalo futhi yileyo ndlela ofanele uzizwe ngayo. Bangamagugu amancane uNkulunkulu akunikeza umthwalo wokuwakhulisa futhi bengihlala ngisho futhi ngenza lolu hlobo lusisho kumama. Siyazi kulotshiwe ngamavangeli amane uMathewu, uMarko, uLuka nojohane kodwa kukhona ivangeli lesihlanu elingalotshwanga lowo ngumama. Ubatholanga phambi kokuba isifundiso sikaMathewu, uMarko, uLuka nojohane sibathole. Ngakho-ke izibopho zibekwe phezu kwenu bomama nani bobaba ukukhulisa laba bantwana ekumbuso kaNkulunkulu futhi ngiqinisekile ukuthi lokho yisifiso senhliziyo yakho. Sibaphakamisela kuNkulunkulu ngomkhuleko futhi sinikele izingane zenu kuKristu. Malunga nami sizozanga phambili futhi wena sinike igama nje futhi manje ngiyazi ukuthi umkami unomona ngami kulo msebenzi ngoba uLisa N. Mitchell, oh uLisa N. Mitchell, igugu lezingalo zika noma ubani asikhothamisa amakhanda ethu. Baba osezulwini njengezinceku zakho siphakamisela kuwe loLisa N. Mitchell omncane egameni leNkosi Jesu siyamnikela futhi siyibizele ukuphila kwakhe embusweni kaNkulunkulu. Kwangathi angaphila futhi akhule futhi abe ngumuntu omangalisayo embusweni kaNkulunkulu. Senza lokhu ngoba sithunywe inkosi yethu egameni likaJesu Kristu siyakhuleka. Amen. uNkulunkulu akubusise. U-EJ Junior ngenkathi esathathe sihlwathu ngakho asikhothamise amakhanda ethu. Mawethu asezulwini siphakamisela kuwe lo mfo omncane sikhulekela ukuthi uma uJesu elibala uzokwenza inceku kaNkulunkulu enkulu ngaye umama omnika wena. Futhi siyamethula egameni leNkosi Jesu ukuthi uzombusisa nekhaya aphuma kulo kwangathi angakhuliselwa enkazimulweni kaNkulunkulu njengoba simnikele kuJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise dade nomncinyana wakho. Ngithi ukuqikelela kulowo msebenzi ngoba ngihlale ngesaba ukuthi ngizolimaza abafu abancane. Ngizovumela ungatshela kanjena nje lona ngumfo omncane igama Deborah Myers omncane unamehla akhakazile namhlanje kuseni asikhothamisa abakhanda ethu. Baba wasezulwini siletha kuwe uDeborah Myers omncane sikhulekela izibusiso zakho phezu komntwana njengoba simnikele enkosini njengoba uyise nonina bemletha manje. Njengasesikhumbuzweni senkosi yethu uJesu owabusisa abancinyane wathi bavumeleni beze kimi. Sinikela kuwe uDeborah omncane okwempilo yenkonzo egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje imuphi kulaba abanye abafa abancane na? Akulungile mnumzane. Manje lo mfo osemusha uSarah Ruth uWhila omncane uWhila sithandwa. Baba wethu asezulwini siletha kuwe lo mntwana othandekayo onikezelwe ezandleni zethu kuba anikelwe futhi simile sikhothamisa amakhanda nezinhliziyo ukukubonga ngayo. Futhi sikhulekele ukuthi uzobusisa impilo yakhe empilweni yenkonzo yakho simnikela kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Sekuphelile manje ubuka emuva ngokungathi kimi uthi kukhona okunye na. Kulungile. Nansi intombazane encane emnene manje ungubani igama lakho na uMika Angrin into encane emnene kanje kuyiyo sawubona uyasola impela ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani phezulu lapha asikhothamise abakhanda ethu Baba wethu yasezulwini sinikele kuwe lo mntwana omncane othandekayo kulokhu kusa kwephasika silethe abancinyane kuwe sinikele enkosini uJesu kwempilo yenkonzo siphe inkosi ukuba phile isikhathi eside kufikeni kwenkosi uma kungenzeka futhi imenze yabe yinkonzo kuwe njengoba simnikela kuye yena kuwe egameni likaJesu Kristu amen ubani igama lakhe na Melinda Melinda Angrin omncane bafuna ukukubona ngapha Melinda umuhle bakithi asikhothamise abakhanda ethu Baba Nkulunkulu sikunika leli nenekazi elincane egameni lenkosi Jesu simnikela kuwe impilo yakhe okwempilo yenkonzo kuwena Nkosi kulekele ukuthi uzomsindisa futhi umenze enye yezincikukazi zakho ukukhonza wena nokwenza lokho azalela ukukwenza simnikela kuwe kunikelweni egameni likaJesu Kristu amen onke lawo amantombazanyana amahle asibone manje lona lapha lona nguye sawubona unjani kulokhu kusana ubani igama lakhe manje na uJane uJamie Lyon Dalton Baba wethu asezulwini siletha kuwe le ntombazanyana emnene futhi siyakhuleka ukuthi uzoyibusisa futhi siyacela Nkosi ukuthi uzobusisa amakhaya alaba bantwana Bangathi bangavuswa eziyalweni zikaNkulunkulu ekuphileni kokukhonza kuwe sikunika lesi sithando sincane njengoba sisinikele kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen inganyana yakho imnene sawubona awu manje ungacishe ungibambe angeke na ubani igama lakhe na uTeresa Kabete buka lapha Teresa akayona into encane enhle na zonke lezi izingane ezincane ezinhle kakhulu Baba wethu sasezulwini sikunika le ntombazanyana ethandekayo abathandiweyo bayo bayilethele kithi njengoba siletha umntwana kuwe simnikele kuphileni kokukhonza uNkulunkulu Simnikele enkonzweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Amen. Nkulunkulu akubusise dade futhi abusise omncinyane wakho sisakhuleka. Amehla amancane aluhlaza kwesibhakabhaka bese ke kuba hansundu. Ubani igama lakhe na uSynthia. USynthia omncane bheka ngalapha Synthia. Lawo mehlo amancane mahle. Baba wethu asezulwini sikunika le ntombazanyana kulokhu kusa mayiphile isikhathi eside futhi mayibe yincikukazi yakho bathandiweyo bayibeka ezingalweni zami ukuba inikelwe ngiyiletha phambi kwamalunga futhi ngiyibeke phambi kukaNkulunkulu futhi ngiyinikele enkonzweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen manje lolu hlobo oluthile luncane futhi manje mida ubufanele ube phezulu lapha ukubamba lona ngihlakesaba ukuthi ngizoyiphula uJames James please ungumfo omncane onamandla obukeke ehlakaniphile kanjalo na yilokho ke Baba wethu sasezulwini sikunika uJames omncane kwangathi angaba njengalowo igama lakhe livela kuye uJakobe eBhayibhelini akungabazeki owakhombisa ukuhlakanipha ngeseluleko senkonzo yenkosi ngikhulekela ukuthi uzombusisa nangokuphila kokukhonza wena busisa ekhaya aphuma kulo futhi kwangathi angakhuliswa ngokuyala kukaNkulunkulu njengoba simnikele enkonzweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen Mpela angia chanda, mgubanika mahalale ntumbaza nyana na kupugela lapas chandwa, yeah? Chami Brown, maguchi, oh, Chami Brown mnane. Unina no yeze bapa, patizi iwe na mtlanje, kuseni, enge ntumbaza nyana, ente, asi kote misa makanda, etu. Baba, silechaguwe lo mtu anu mnane, ngenga, tabanga kuchi kwa kuyinde fana, na le, ngengati wa mama, beba lechaguwe, ngengati wa ulapa, uambu, lasa mtlabeni. Simnigela kuwe nkosi, njongo ba, ngikonda, uyise, no nina, bapa, patizi iwe, gulukuku, salapa, gulelo kama, ilili, kukule, nkosi, chesu.
Then her home will be right. I pray that you'll bless her and give her a life of service as we dedicate her to God for his service.
Kolege ikhala ke lizoba kahle ngikholelwa ukuthi uzombusisa futhi umnike impilo yokukhonza njengoba simnikele kuNkulunkulu ngenxa yenkonzo yakhe egameni lika Jesu Christu indodana yakhe. Amen. Ngiyabonga uLinda ngiyaxolisa ngimubona ngalona sawubona awu indoda enhle kangaka ngingayibamba ungaba ninkingana kuhle ubani igama lakhe na uDeni Johnson uDeni William Johnson oh he ubukeka ngisho njengomshumayela kanjalo na Baba osezulwini siletha kuwe lo mfana omncane mhlawumbe usemncane kakhulu kuba azi ukuthi lokhu kumayelana nani kodwa kukhona uNkulunkulu ezulwini obuka phansi futhi oyaziye lento Simnikele kuwe Nkosi njengoba umama imbeke ezingalweni zethu ngokukholwa siza egameni lika Jesu Christ futhi simbiza njengomkomelo womusa kaNkulunkulu futhi simnikele kuNkulunkulu egameni lika Jesu Christ Amen Busiswa sithandwa Ingabe sibatholile bonke na manje intombazanyana enhle kangaka eza lapha leyo ingubo encane enhle kunazo zonke oyigqokile nesigqoko esincane U Elen Gale Adler intombazanyana enhle kanje pho
Our Heavenly Father, I hold to you this treasure of the home
Baba wethu sasizulwini ngilatha kuwe leligugu lekhaya intombazanyana efika emhlabeni futhi othandiweyo uyiletha ngaphambili ukuba inikelwe kwenzela inkonzo kuwe azi ukuthi lolu suku olubi esiphila kulo sibiza impilo yomntwana njengomklomelo kaNkulunkulu futhi simnikele inkonzo likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen Busisa sithandwa nanga umfana omncane ngumshumayeli abathi ababe babili babo ingabe bangamawele na emihlanu neyisi shiya kalumbile ubani gamala lona na
Johnny
uJohnny ovele Richmond eVirginia ngicabanga ukuthi ngiyabukhumbula ubuso bakho saba nenxoxisano ndawonye ngikathi inkosi yayikhona angisakukhumbuli ngiyabazi ubuso bakho futhi angikwazanga ukuthola ukuthi wawungubani kulungile awu siyazi ukuthi uzoza ekhaya elilungile igama lakhe nguJohnny Baba wethu sasezulwini siletha kuwe lo mfana omncane uJohnny futhi sibeka izandla zethu phezu kwakhe ngoba yileyo ndlela owakwenza ngayo wabeka izandla zakho phezu kwabo futhi siyambusisa futhi sibiza impilo yakhe njengomkomelo womusa kaNkulunkulu simnikele enkonzweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu amen busiswa mfana omncane uLouis lo nguLouis
Heavenly Father, we bring to you this little boy, Louis.
Baba osezulwini siletha kuwe lo mfana omncane uLouis futhi uyise uyamletha ngaphambili ukuba anikele enkonzweni endlini kaNkulunkulu. Njengoba sicabanga ngezinsuku ezidlule lapho uHana wehlela ethempelini futhi wakhuleka futhi uNkulunkulu wamnika ingane futhi wabuyisela ingane emuva futhi wayinikele kuNkulunkulu. Yilokho labo abantu abakwenzayo namhlanje bangenisa abancinyana babo amagugu abo abancane babanikele futhi umprofeti umthathile baba futhi wakhulisa umfo omncane futhi waba umprofeti. Manje sinikele uLouis omncane kulokhu kusa enkonzweni kaNkulunkulu somandla egameni likaJesu Kristu amen. Busiswa ndodana. Impela kuhle kunibona ezansi lapha nivele Richmond eVirginia kulokhu kusa uNkulunkulu anibusise.
That it? All right.
manje ake sibone lokho yikho na kulungile o ilabo bafa abancane anazi mina singahle ukuba sinikele izithunywa zenkolo eziningi ezincane kulokho kusa nomshumayeli asazi konke lokho kulele ezandleni zikasomandla ngifuna ukumemezela ukuthi izinkonzo kulobo busuku lapho eThabanakele lapho kuzoba khona inkonzo yesidlo futhi uma ungakaze uyethamele enye yezinkonzo zethu zesidlo siphinde sigcine kugeza nezinyawo manje kukhona amaduku abekwe lapha kuba ngiwakhulukele elingenge likamfowethu Brimsley umfowethu lapha ebandleni angazi ukuthi ngakabani lawa sithumela lawa amakhulu namakhulu awo emhlabeni wonke futhi manje sizo ngifuna ukukhulekela emva kokuba sengiqalile ukukhulekela abagulayo ngifuna ukukhuluma kuqala isikhashana nje ngokuqhubekayo kuncane komlayezo wephasika futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini likaNkulunkulu sisondele kuye ngomkhuleko baba wethu sasizileni siyabonga ezinhliziyweni zethu kulokhu kusanga lokhu kusa kukhazimulayo futhi ngaphezu kwakho konke lokho sibonga ngalokhu okukumele ukuvuka nobufakazi obuphawuliwe benkolo yethu lapho uJesu Kristu avuka kwabafileyo eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ethize edlule futhi wazethula yena uqobo wabuyela ebandleni lakhe uphila kuze kube phakade ngemva kweminyaka yezinkulungwane ezimbili sijabula kakhulu ngokuthi sisajabulela lokho kuhlanganyela nabafundi bakaKristu ovukile siyakhuleka Nkosi ukuthi ubukhona bakhe buzozwakala kakhulu kulesi sakhiwo kulokhu kusa kuze kuba wonke umuntu lapha ongasilisiwe uzongemukela njengomsindisi wabo nalabo abangaqaliswanga ngomoya wakhe sengathi lolu kungaba usuku lapho umoya ongcwele uzokwenza umsebenzi osuqediwe phezu kwabo sicela ukuthi yena esivumelwaneni sakhe esikhulu esaphulukisa abagulayo sengathi angasandela kakhulu kubantu ukuthi kukholwa kuyoba ukuvelele Nkosi futhi ukubusa phezu kokungakholwa ukuzobangela abagulayo nabahluphekile ukuba basuke lapha bephulukisiwe futhi bephila sizicela Nkosi ukuthi ubusise lowo manje ozethwesa ukuchaza izwi lakho lokuvuka uNkulunkulu ubusisa bonke abefundisi yonke indawo abantwana bakho izinceku zakho ezweni lonke emhlabeni wonke
And come Lord Jesus quickly because we see clouds
futhi woza Nkosi Jesu masinyane ngoba sibona mafu entantoboyeni Nkosi khona ke siyazi ukuthi kukhona into enkulu ekhuphukayo
Your people.
Bopa bantu bakho okwangathi bangathatha inkembe iqiniso balungiselele izikhali badensele phansi isigqoko sokuzivikela bazoyiqokise ngevangeli futhi ngaphezu kwakho konke bathathe leso sihlangu sokukholwa futhi baqhubekele phambili siphe khona Nkosi ngokuba amafu empi alenga phansi sibusise namuhla manje ngokuba siyazi ukuthi masinyane ngokwazi kwethu sizobona uJesu masinyane futhi sikhulekele ukuthi sizobe sikulungele ukuhamba lapho kufika lelo hora kongathi singalungisa izinhliziyo zethu futhi sikuqedele lokho sikuxazulule kube kanye enkonzweni yasekuseni namhlanje egameni likaJesu Kristu khuluma nathi ngezwi lakho izwi lakho liqiniso amen manje kini ningathanda ukufunda nami emibhalweni ibhenyani kuLuka isahluko samashumi amabili nane futhi ngifuna ukufunda engxenye ende impela yawo lapha inkosi thanda ukutshela isendlalelo salokho engifuna ukusekela kukho inkulumo yemizuzu embalwa futhi manje uma ufuna ukuba uma kushisa ngiyacabanga noma yini vele uzenze ukhululeke ngangokunokwenzeka futhi ngizoshesha ngangokunokwenzeka futhi sifuna ukusho lokho ukuthi siyakuthokozela ngempela ukwethembeka kwenu kokufika futhi ngenkathi lokho nakuba abantu bezama ukusho ukuthi ivangeli selilahlekelwe kuheha kwalo kuthi lapho abantu bevela esizweni sonke ukuzoma endaweni lapho izitho zabo zibuhlungu ngenxa yenkonzo yeNkosi kusakhombisa ukuthi uNkulunkulu unabantu kuthi kusekhona ukulangazelela enhliziyweni yabo okubona uNkulunkulu nokho ivangeli ebululeni balo kulula nje njengoba linjalo nje ivangeli lenkosi yethu uJesu Kristu nokho kungamandla amakhulu kuna wonke ake ashaya umhlaba ivangeli likaKristu futhi ivangeli alikho ezweni kuphela kodwa ngamandla nezibonakaliso zikamoya engcwele
May he grant these things to us.
Kwangathi angasipha lezi zinto njengoba sifunda manje evesini lamashumi amathathu nesithupha lesahluko samashumi amabili nane sika lukho ngcwele.
And as they spake, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, "Peace be unto you." But they were terrified and frightened, supposing that they had seen a spirit. And he said unto them, "Why are ye troubled? And why
do your thoughts arise
in your heart? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me.
Pegani zenda zam nezinga zam uguti yimi nuko bongi pacheni ni bone ngoguba itongo alina nyama na tambo njenguguba ningi bone angina ako.
And when they had spoken,
sebegu shile loko ababoni se zanga zake nezinga zake.
And while they yet believed not for joy,
gepa benga gakolo ngenga intogozo bona gabakolo anga ngenga intogozo bemangala wathi kubona nina kubuza lapha na bamnike iqatha le inhlanzi ebilisiwe ne ipa lezinyozi wakuthatha wakudla phambi kwabo.
And he said to them, "These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me." And he opened their understanding that they might understand the scripture. Then said unto them, "Thus it is written, and thus it is Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in his name."
Gushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelelwa kwesono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem.
And ye are witnesses of these things.
Nina ngene ngofakazi balezi zinto.
And behold, I send the promise of my Father.
Ngani ngiyathumela kini isithembiso sika baba kepha hlalani emzini waseJerusalem nize nembathiswe amandla avela phezulu.
And he led them out as far as
wabahola baze bafika Bethania waphakamisa izandla zakhe wababusisa.
And it came to pass
wathi sababusisa wahlukaniswa nabo wanyuselwa ezulwini bakhule babuye baphinde neJerusalema benokuthokoza okukhulu.
And were continually in the temple praising and blessing God.
Babekhona etempelini njalo bedumisa uNkulunkulu. Amen.
Now if I should call it for a
manje uma bengingakubiza ngendikimba ngingathanda ukuthatha lokhu uPaul ePasika liqiniso. Ngifika kanjani ekucabangeni into enjalo bekucishe kube yiviki eledlule ngangisendleleni yami ezansi ngingena eGeorgetown. Idolobha elincane ngaphansi kwe-New Albany lapha futhi kwakukhona abafana bemi emgwaqeni bethatha iminikelo yezimpawu zePasika.
And I begin to think about Easter seal.
Futhi ngiqala ukucabanga ngoPaul ePasika futhi ngacabanga luyini uPaul ePasika na impela kusho kungaphezulu kwalokho lapho abafana abakuthathela iminikelo uPaul ePasika. Futhi ngacabanga benzani ngezimpawu ezinjalo nangomnikelo othathwe kubo noma wabona zibekiwe kuzobala lezi zimpawu phezu kwezinhlamvu nezinto.
And it's a free will offering for them.
Kuje kungumnikelo wokuzithandela kubo futhi uya kubantu esibhedlela abanesifo sofuba nokungeni kunye nokuzibeka esibhedlela endaweni yokuphumula zize ziqedwe.
And I thought surely Easter has something more than that.
Futhi ngacabanga impela iPasika linokuthile okungaphezu kwalokho. UPaul iPasika kungasho okuthile okungaphezu kokubeka umuntu esibhedlela ukumgcina ethokomele. Okungukuthi lokho kuhle kakhulu. Manje angimelene nalutho nalokho. Lokho uNkulunkulu babusise leyo yinto emangalisayo. Kodwa noma kunjalo kubonakala sengathi kufanele kuhambe kudlule kancane kunalokho. ukuthi lelo Pasika lalisho kukhulu kakhulu ebandleni lomKristu nasefeni lethu lomKristu uPawulu ukuvuka futhi kungenzeka kanjalo ukuthi isitembu sincane sokuposa kanjalo singathatha indawo yalo na besingeke sikwenze ngakho ke ngiqala ukucabanga ngalokho lalo yini uPawulu ePasika na futhi leyo ndlela ngidonse ngayo lombono ukukhuluma kulokhu ukusa ngoPawulu ePasika. Manje iPasika line nezimpawu kanjalo njalo konke kungeBhayibheli siyazithola zindala njengoba iBhayibheli linjalo yonke indlela emuva le kuyongena ensimini yase-Edeni siyakuthola. Bese kuthi-ke sithola ukuthi noma yini esiyithola noma ikuphi eBhayibhelini ibuyele emuva kuGenesise konke kwaqala kuGenesise. Futhi kodwa bengicabanga lokho benginakho engqondweni yami njengoPawulu ePasika khona-ke ngamangala ukuthi kungani lwenqatshwa kangaka na nokuthi abantu babeyole nqaba kanjani kungani balahla kangaka na futhi bengicabanga ngaleyo nkathi ukuthi alulahlwa njalo futhi bonke abantu abalulahla kodwa uNkulunkulu wenze indlela kakhulu ukuthi indoda ibekwe endaweni lapho ephoqeleke khona ukwenza isinqumo. Umuntu angeke aphile emhlabeni ngaphandle kokwenza isinqumo. UNkulunkulu uphoqelela udaba kuye, ufanele enze isinqumo esithile. Futhi kulesikhathi lapho ufanele wenze khona isinqumo sokufunda, ufanele wenze isinqumo sokuthi ubani uzoshada naye, futhi ufanele wenze izinqumo zezinto ezahlukene. Kodwa ensimini yase-Edeni lapho babe nabafana ababili kuphela, isinqumo saphoqelelwa endodeni ukuba yenze isinqumo. Futhi ngicabanga ukuthi kwenzelwe ukukhombisa ubunjalo bakhe bangempela, lokho ayikho, ukukhombisa lokho ayikho ngaphakathi kuye. Manje sithola ukuthi isikhathi safika phakathi kukaKayini no-Abela ukuthi isinqumo sifanele siphoqelelwe. Ngenxa yokuthi isikhathi sokukhonza sasesifikile futhi umfana ngamunye wayehlinzekele indlela yokwenza ukukhonza kuNkulunkulu. Futhi uma uzoqaphela phakathi kokulungile nokungalungile kunokuphefumula nje okukodwa kuncane komehluko. Futhi okungalungile ngezinsuku zokugcina kuprofethiwe ukuthi kuyosondelana kakhulu nokulungile ukuthi kuyodukisa nabakhethiweyo impela uma kwakungenzeka phakathi kokulungile nokungalungile. Manje kubafana lapho befike ema-altari abo futhi benza ukukhonza, manje bengicabanga ngalo nkathi ukuthi mangaki ama-altare kulokhu kusa emabandleni izimbali ezinhle ezibekwe phezu kwama-altare. Futhi lokho kulungile, angimelene nalutho ngalokho, kodwa lokho kubonakala sengathi sekuthi akube ngukuphela nje kokukhonza ukubeka izimbali ezithile e-altare, noma ibandla elihle, noma imihlobiso emihle, noma kuthize, futhi lokho kubonakala kukuqeda.
Because he brought in the fruits of the field and made his
kwaba njalo kuKhayini ngokuba wangenisa izithelo zensimu kodwa wenza inkonzo yakhe kuNkulunkulu futhi yenqatshwa ngoba akenzanga ngendlela efanele neyiyo du uNkulunkulu ayemisele ukuthi afike ngayo kodwa wayenze umnikelo wakhe futhi wenza yonke into ngokwenkolo nje njengomfowabo kodwa wenqatshwa. Futhi ngenxa yokuthi wenqatshwa ngasohlangothini lukamoya khona-ke kwabangela umona uvuke kuye ngoba wayenomhobholo. Lokho kukumuntu angeke azivimbe kulokho ayikho ngoba uzalwa ekuleso simo. Umuntu umelwe ezulwini njengesoni yesoni. Ngangikhuluma ngalokho esikhathini esithile esedlule futhi omunye wathi khona-ke lokho akulungile uma ngifanele ngimelwe ukungalaleli komuntu oyedwa, khona-ke anginalo ithuba. Ngathi iqiniso lelo ngoba uzalwe uyisoni kodwa umelwe, ulahlwe ekulahlweni ngokumelwa. Kwanake loko kubukeka kunonya kakhulu kodwa kuphendulele kolunye uhlangothi kwanake simiselwe ukuphila okuphakade ngokumelwa lapho oyedwa asimela kuze kube sekufini omunye wasimela kukho ukuphila okuphakade ngakho-ke kusibuyisele muva futhi ngaphambi kwesihlalo sobukhosi futhi sonke isidalo singumuntu sibuyela ngo endaweni efanayo ukuze senze ukukhetha kwethu kodwa lowo mhopolo obuhlala ukhona okulungile nokungalungile okungalungile kuzama ukuketula okulungile kwaqala idenwe futhi sekwehle kwadabula eminyakeni sekwehle kwaze kwangena ezindabeni zezwe kwehla kungena ezindabeni zebandla kwehlela empilweni yasekhaya mhopolo ukuzama ukubusa noma wonakalise ukuzama ukwahlula ukusindezela ngaphandle futhi sibone into isebenza yonke indawo futhi ibihlala inakho into efanayo izama ukuchitha noma ukweqa kwehlela etestamenteni elidala unkulunkulu ngezinsuku zabaprofethi emuva nginabambalwa ababhalwe phansi lapha engingeke ngibe naso isikhathi sokufika kukho
God in the days of the old prophets, in the midst of everything God
uNkulunkulu ngezinsuku zabaprofeti abadala phakathi kwakho konke njengoba enze insimini eseyideni ngenkathi iphimbo likaNkulunkulu liqiniso nokukhonza kweqiniso kukaNkulunkulu kwalahlwa futhi kwakhishwa futhi kwabulawa
in the Garden of Eden and the voice of God hushed by
ensimini eseyideni nephimbo likankulunkulu lithulisiwe ngomhobholo nomhawu bekulokhu kungaleyo ndlela ebandleni kusukela lapho kuzama ukuthulisa iphimbo likankulunkulu leqiniso kodwa uma niqaphela kwathi nje iphimbo lika-abela lingathula ekufeni unkulunkulu wavusa usethi ukuba athathe indawo yakhe okwakungelutho ngaphandle kokwandulela iphasika kwandulela uvuko noma ukubuyisela kuze kufike uvuko lokho kuhamba esikhatshana kwehle kwedlula etestamenteni elidala siyakuthola kuhamba abaprofethi unkulunkulu waligcina iphimbo lakhe liphila kanye nabaprofethi bakhuluma izwi likankulunkulu futhi babakhanda ngamatshe futhi kwathi nje bengakhanda omunye futhi bamsusa unkulunkulu wayevusa omunye futhi babemkhanda ngamatshe lowo futhi bamsuse unkulunkulu wayevusa omunye uhlale njalo egcine ubufakazi bakhe buphila kwehle kudabula eminyakeni uligcinile iphimbo lakhe liphila phambi kwabantu kusukela le e-Eden futhi manje siyathola kwathi nje uKhayini angabona ukuthi wayenze lokho wayekwenzile awu waphuma ebukhoneni bukankulunkulu futhi wanamathiselwa ngophawu wasuswa kunkulunkulu ngomaka owawubekwe phezu kwakhe waphuma ibhayibheli lathi kusukela ensimini ese-Edeni kusukela emasangweni ensimu ngasempumalanga ye-Edeni waphuma wabekwa uphawu wamakwa waphuma ebukhoneni bukankulunkulu into enje
What a tremendous thing that came because of
Into esabeka kangaka ukuthi uKhayini ngenxa emhawu nangenxa yokungafuni ukubuyisana noNkulunkulu ngendlela efanele umfowabo afika ngayo uNkulunkulu wathi kuKhayini uma uzokhonza njengoAbela uzokwenza kahle kodwa uKhayini njengokuba athi nakho engikubeke ndawonye yilokhu nginakho nakho engikunikezayo thatha lokhu noma ukushiye noma yikuphi ofuna kukwenza zibonele nje manje lolo uhlobo lwesimo sokuziphatha zabantu ngazo zonke isikhathi empilweni yesonto kwenye impilo uma bathi ngiya ebandleni ngisiza ibandla ngenza lokhu uma uNkulunkulu engeke akwamukela lokho ngokungcono kwedlula konke engingakwenza yabo kodwa noma kunjalo akukhona lokho uNkulunkulu akudingayo uNkulunkulu akakudingi lokho uNkulunkulu udinga indlela ehlinzekiwe uhlinzekele indlela futhi udinga ukuba wemukele lokho akuhlinzekiwe yabo akaludinga usizo lwethu ekumtsheleni ukuthi akenzeni nokuthi akwenze kanjani usenzele indlela yokuba sikwenze lezinto esifanele sizenze nokuthi sifanele sizenze kanjani futhi akayidingi imibono yethu kukhonhlobo asimele sizenga leyo ndlela kodwa sithole ukuthi amadoda athanda ukwenza lokho konke kohle kudabula unyakeni kodwa uNkulunkulu waligcina liphile iphimbo lakhe nabaprofeti bakhe kanjalo njalo phansi kudabula unyakeni njengoba eza futhi siyakuthola namuhla futhi siyakuthola kwezombusazwe nginezinto ezibekwe phansi lapha ngezombusazwe ukuthi besingazithola kanjani nakulolu suku lapho esikhona ukuthi abantu bathengise ngobuzibulo babo ngenxa yezombusazwe futhi uma kungekho noyedwa wenu oke wathola itape engakhuluma kuyo phakathi enhle Middletown Ohio ngesonto iviki elidlule
on Jezebel and Ahab wished you would listen to it sometime.
No, Jezebel, no, Ahab, ngifisa sengathi beningayilalela ngesikhathi futhi kanjani ukuthi isizwe ngenxa yomhobholo namadola ambalwa engeziwe no umbono othandwayo kakhulu phakathi kwabantu. Bathengise ngoKristu impela nje njengoba uJuda enza eminyakeni izinkulungwane ezimbili edlule ngezinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Kuyinto esabekayo kucabanga ukuthi isimo esikhona phakathi kwalesi sizwe nalaba bantu namhlanje. Ukucabanga ukuthi eminyakeni eminingi edlule babengeke benze into efana naleyo.
They're so
good. Bale mhobholo kakhulu bezama ukuthola imali eningi bezama ukuthola izikhathi ezilula manje lokho ngokuthi kusobala akusibo uKristu.
The Christian doesn't ask for easy things.
UmKristu akacela izinto ezilula asinjalo kunezethembiso eziningi kakhulu namuhla ezenziwe phakathi kwabantu abangamaKristu. Abefundisi abaningi bathembisa abantu into engamanga uma nje uzoza kuKristu zonke izinkathazo zakho sezixazululiwe. Ngiyanitshele lapho uza kuKristu zona ziyaqala-ke.
Put on a uniform and take a gun.
Ilapho ugqoka khona umfaniswano futhi uthathe isibhamu futhi ungene kundleni yempi. Umgwaqo uMkhristu awusiwo umbhedo wezimbalo lula. Yimpi kusukela ngalo kanye ihora uqala ngalo kuze ukuba umphefumulo wakho ukhululwa ukufa ukho kwipicnic. Usezinkundleni zempi futhi ngakho sithenjiswa izinto. Kuthi ngiba ngezinye izikhathi ngiyakuzonda ukusho lokhu kodwa ngikusho ngokusuka enhlizweni yami ukuthi ngiyadideka lapho ngizwa okuningi kakhulu ukukholwa okumangalisayo kakhulu inkolo emangalisayo kakhulu. Kuthi yonke into namuhla isibe into ethize emangalisayo kakhulu yindoda emangalisayo kakhulu futhi ithelevishini ivule indlela kosomkhathi kanjalo njalo nenqwaba yombhedo okumangalisayo kakhulu. Oh, futhi bakukhiphela ngaphandle ngisho ekungeneni ekuphulukiseni ngokaNkulunkulu namhlanje ukuphilisa okumangalisayo kakhulu manje uNkulunkulu akanazi izinto ezinjalo njengalokho. Baletha abantu izikhathi eziningi emsamo namadoda anesiphiwo abungabazeki kodwa ngokungaliqondi kahle evangeli babagcobe ngamafutha futhi bakhuleke futhi bame lapho futhi ubanyakazise ukuze kwenzeke okuthize bayaphulukiswa. Futhi mhlawumbe lowo muntu ephila esonweni futhi babuyela emuva futhi bakuthole kubuyele kubongo futhi mhlawumbe babe ngaphansi kokuxhuxuma ngaleso sikhathi kungukuthi ukukholwa kukaNkulunkulu abakunqobelanisile kwabaphulukisa kodwa lapho behla phakathi kwabangakholwayo kuyabuya futhi kuzokwenza lokho isikhathi ngasinye. Ezikudingayo namhlanje ukuphilisa ngokaNkulunkulu izinqumo ezingonqomla joqo ngoKristu kulungile. Bengifunda incwadi iletha kamuva nje engithunyelwele yona ivele enhlanganeni yamaluthela eJalimane lapho umfowethu wayekade ehlala khona futhi enenkonzo yokuphulukisa eJalimane ngoxhaso lwebandla lamaluthela nomaphentekostali nokunye nokunye futhi lekhophi yale ncwadi iletha yabhalwa wathi ushumayela lokho kuphilisa ngokaNkulunkulu ukuthi konke abafanele bakwenze nje ukuthi ubeka izandla zakho phezu kwabo futhi bezokuthize bese beyaphulukiswa wathi impela ngiyehluka kuwe wathi manje-ke kuthiwani ngodebora stasclev omncane ngekathi efela phezulu lapho na uphelele umntwana uphilile saka ngolunye usuku futhi emahoreni ambalwa alandelayo wayelelefile futhi nonke nenyukela lapho futhi nakhuleka futhi namnyakazisa futhi namgcoba nakho konke kukuphulukiswa futhi kwakungekho kuphila ingane yalala lapho wathi kodwa-ke benzela umfuthi ubranham i-telegram futhi angazange asho lutho waze wathela isinqumo esingunqwamla joko esivela kunkulunkulu wase-ke eze egameni lenkosi ujesu ukusho i-izwi manje yilokho esikudingayo sithole isinqumo esingunqwamla joko esivela kunkulunkulu yingakho sifanele size yingakho sibhabhathize egameni likajesu kristu kuyisinqumo esingunqwamla joko esiphume ezwini likankulunkulu yingaleso sizathu sihlala nezinto esizenzayo ngoba ziyimiyalo kankulunkulu nevangeli likankulunkulu futhi sifanele sihlale nalo ngendlela nje lilotshe ngayo noma kuvunyelwene noma uyazondwa noma kungakhathaleki ukuthi kwenzekani lokho kuhlanganise lutho nakho unkulunkulu ufuna izinqumo ezingunqamula joqu futhi ungakwenza kanjani lapho wazi ukuthi nephutha kwasekuqaleni na angeke ube nesinqumo esingunqamula joqu esivela kunkulunkulu ungeza kanjani futhi ucele ukuphulukisa ngokankulunkulu ube wazi ukuthi inhliziyo yakho ayilungisene nonkulunkulu ukuba umkhonze na yabo ufuna ukuphindela emuva ngaphandle futhi wenze izinto ezisezweni usoze waphulukiswa kanjalo yabo ufanele uze uhlanzekile phambi kukankulunkulu futhi unikele impilo yakho nenhliziyo yakho kunkulunkulu futhi khona-ke unkulunkulu uzophulukisa futhi kuyahlala-ke ngoba ukukholwa kwakho kugxilisiwe kwihange manje sekuphakathi sithola lowo mhopolo nokho ebandleni nakwezombusazwe nasezindabeni zezwe isizwe sisodwa buke phansi lapha e-afrika manje okwenzakalayo bukani ngenxa yomhopolo bukani ukuthi kwenzekeni ezansi lapho manje e-afrika hhayi lapho kuphela kodwa emhlabeni wonke yonke indawo ngoba umuntu ufuna ukuba ngumuntu othize bona yilokhu kuphela banakho kulapha emhlabeni noma baphila ngaloo ndlela uma lokhu bekuyikho konke ebenginakho bengiyoba ngumuntu olusizi ngifuna umuzi omakhi nomenzi wawonke unkulunkulu yilapho esibekelele khona ingcebo yethu ngaleyo nhloso amadodana kakhayini noma njalo amadodana kasathane angamadodana kasathane ngoba ukhayini wayeyindodana kasathane futhi ngakho-ke amadodana kakhayini namuhla futhi wena uthi uqinisekile ngalokho futhi branham na yebo ngiqinisekile ngiqinisekile ngalokho ngokuba lalela ujesu ngikathi lapho emhlabeni watshela labo baholi benkolo khona lapho ukuthi ningabakayihle udevil nokho babemnene futhi babekholwa futhi babeyizifundiswa futhi benezakhiwo ezinkulu babenamabandla amakhulu futhi babenemfundo enkulu nobupristi nemiyalo nokwingenokunye kodwa behluleka ukuqonda ukuthi ukristu wayengubani besilekile ukubamba usuku lwabo futhi njengoba bakwenza ngalo nkathi kanjalo bayakwenza manje ngokufanayo nje ncamashi bayehluleka ukuqonda usuku esiphila kulo nezinto unkulunkulu azenzayo manje siyabona-ke singabeka uma labo baholi benkolo manje nakhu uma labo baholi bezenkolo ngalolo suku babebizwa ngamadodana kadevele siyazi-ke ukuthi udevele ekuqaleni nguye owaphefumulela ukhayini ukuba ahluphe umfowabo futhi ambulale leyo yinto efanayo eyenzekayo ngabaholi abafanayo abahlupha ujesu kristu futhi bambulala baphoqelela esinqumweni ngokufanayo njengoba baphoqwa emuva lapho ensimini yasedeni baphoqelelwa ukuthi benze isinqumo awu kuthiwani ngalokhu na amadodana kakhayini amadodana kasathane yena uthi ngabe lokho kuya ezizweni na ngenkathi usathane ekhuphulela ujesu esiqongweni sentaba ukuba amlinge wamkhombisa yonke imibuso yezwe manje kwakuyilokho kuphela okwakukhona nakho konke okwakuyoba khona yonke imibuso yomhlaba wonke futhi wathi lenda ngeyami futhi ngenza noma yini engiyifunayo ngayo ngingayenza ilwe ngingayenza yenze lokhu noma okunye futhi wabiza imibuso yezwe ngakho-ke singabona ukuthi umhobholo nobugovu kungena kanjani kwezombusazwe
We can see then where it is in the
church. Ngibona ke ukuthi kukuphe ebandleni nakubaholi bebandla lapho umhobholo nobukhulu bungena ebandleni.
Now, watch that.
Manje bekusani lo mhobholo omdala ofanayo owaqala intsimini yaseEdeni owabeka uphawu olubi kolunye nophawu olokahle kolunye kwehla ngo ezikhathini zenkosi yethu Jesu. Ngenkathi wayelapha emhlabeni wathethiswa icala ngalokho kokubizwa ngobulungiswa izinkantolo zobulungiswa yeka ukubhuqwa okungalungile okwakuyikho kwakungekho neyodwa into ababengayithola kuye. Lolo kwakuwuhlangothi lwezombusazo abazange bathele lutho kuye ngisho kakhulu njengoba uPilato ngokwakhe wathi angitheli iphutha kuye. Kuthi kodake kufika ibandla baphoqiwe manje ukwenza isinqumo emva kokuba izwe lezombusazwe lasele emkhululile ukuba libambisane nalowo moyo ofanayo owawusebandleni. Lokho kwakukwezombusazwe kukhombisa ukuthi uma usathane ehluliwe empini yakhe lapha uselokuthile akugodlile angawela emuva ngo abuyele ebandleni futhi bambethela ngoba babephoqiwe ukuba benze isinqumo. Kuthi bathi sinike uBarabba esikhundleni sikaJesu. Niyabona ukuthi bakwenza kanjani na? Uphambi kwamehlo ethu namuhla into efanayo futhi bekulokhu futhi kuyohlala kunjalo kuphoqelekile ukwenza isinqumo. Manje ngathi bephoqelele isinqumo uPilato wayazi enhlizweni yakhe ukuthi lapho ebakhulula ukuba wakhulula uJesu ebandleni ukuthi wayazi ukuthi ibandla yilo elalimnikele ukuba abethele. Kuthi uma emkhulula embuyisele ebandleni ibandla laliyombethela ngakho uPilato akaxolelwa wathola amanzi futhi wazama ukugeza igazi likaKristu lisuke ezandleni zakhe kodwa angeke akwenze. Kusukela ngalesi sikhathi phezulu lapho eSweden noma eSwitzerland njalo lapho uPilato ahlangana khona nesiphetho sakhe eminyakeni kamuva walahlekelwa ingqondo wadlanya wazithi ngu qobo lwakhe kufeni emgodini wamanzi. Kukhona inganekwane ethi ngehora lesithathu ntambama lawo manzi aluhlaza okwesibhakabhaka ayakhuphuka esuka phansi kulelo chwebe abantu bayabuthana lapho abavela kuwo wonke umhlaba ukuze balibuke. Ngehora lesithathu ngo lawo aluhlaza okwesibhakabhaka abanzi abukeka eluhlaza ngokumnyama ayakhuphuka ephuma phansi leyo ndawo futhi zamazama phezu kwamanzi bese ebuyela phansi lukhombisa ukuthi awekho amanzi angageza igazi likaJesu Kristu lisuke ezandleni zanoma yiwuphi umuntu unecala. Futhi wonke umuntu uKristu ake wambeka ezandleni zakho ayikho into engaligeza lisuke lapho. Yinye kuphela into kumele yenziwe ngokulemukela ulikholo.
Sons of Satan, sons of Cain, persecute the sons of
Madetana ka Satane amadetana ka Kayini ahlupa madetana ka Nkulunkulu awabulala yilokho akwenza kuAbel yilokho akwenza kuJesu yilokho akwenze kubaprofeti yilokho okukubo ukuthi akwenze futhi futhi bayokwenza ngokusheshsha nje lapho umgwaqo usuvuliwe ukuba akwenze.
Remember we have a Kali
Kumbulani sikasathi ukuqambukela futhi sazikhohliza futhi sasusa abantu emgodweni wevangeli nowomlando walokho ukuze kwenzeka. Futhi lapha sibhekene nakho futhi khona lapha esizweni sakithi futhi akukho lutho esingakwenza ngakho kodwa wena uthi ke futhi Branham siyini isizathu sakho sokukhuluma ngokumelene nakho na? Akungaphezu kokuba ngingamisa isono ngingabeka izwi lami ngokumelene nazo futhi yilokho impela engikwenzayo manje ngokumelene nesono futhi ngokumelene nento engalungile senze okungalungile futhi sizovuna esikutshalile impela. Kusukela eMiddletown babeno nokulalela baletha umpristi umshumayeli wamabhaptisti nomshumayeli wasepresbyterian ndawonye baxoxisane ngale mali yesikole. Futhi umpristi wavuma ukuthi amaprotestani akhokhe intela efanayo njengekatolika futhi nokuthi izimali kufanele zinikezwe izinhlangothi zombili futhi wathi okufanele sikwenze ukwenza isikole esisodwa isikole samakatolika. Oh impela thola labo bantwana lapho bese bancane. Oh, into nje pho. Futhi abantu bahlala kanjani lapho futhi bangenisa lento ngenxa nje yezombusazwe kanjani angekuqondi. angiqondi kodwa silapha khona lapha kuloko ukusa kwephasini kuthi yona impela into sonakanye sizathu sokuba seze kulelizwe sibe ngabasemelika ngokungenxa yenkululeko yenkolo ngokumelene naleyo ngqubo kaJezebeli futhi sibuyele muva ngo futhi sikukhethe emsamo phezulu lapho eWhite House yena kanye into esize lapha ukuze sikhulule kuyo wow yisimo esesabekayo siphila kuzo manje niyakwazi lokho ibandla ngokomoya ngoba lathe ngizwa bambulala bambulala njengoba nje benza uAbela othembekile kungani uAbela ubulala abulawa na ngoba enhlizweni yakhe wayenesambulo sokwamukela kukaNkulunkulu lokho kwakuthatha ukuhlenga umuntu esonweni ingalesi sizathu impela babulela uJesu ngoba kuye kwakukhona isambulo salokho kuthathe uNkulunkulu ukuba elaphe isono ingalesi sizathu impela namuhla ukuthi bamelene nebandla langempela likaNkulunkulu ophilayo ngoba lishumayela ukwelashwa kwesono izinto eyenza abantu baphile ngokuhlukile baziphathe ngokuhlukile kuthi uma kuletha phansi ngokungene ebandleni siphila kulo namuhla kungene emaqenjini ethu ePentecostali babuyele emuva ngo futhi benze into efanayo ababekhululiwe kuyenzeni ngokwembesa ukuthi kukhona kungalungile ndawo ikhambile sono lingene kalula kakhulu litshenyelele phakathi njengokungathi awu njengokuzifihla ngaphansi kwenkolo yePentecostali yeqiniso kodwa uma ingavezi lolo hlobo lodatshana uma ingavezi lolo hlobo lezimpahla kukhona kungalungile ngakho ndawana thize ithanga lingawaveza kanjani amakhabe na angeke likwenze umvini wamagilebisi ungaveza kanjani amapentshisi na awakwenzi uma uveza amapentshisi kukhona ukuphila kwesihlahla samapentshisi emvini nomagilebisi futhi lokho esikwaziyo namuhla uma ibandla akunendaba ukuthi lizisho kangakanani ukuthi liyibandla likaNkulunkulu ophilayo uma lingavezi uNkulunkulu ngensindiso yakudala libuyisela abantu ensindiseni yangempela kaNkulunkulu futhi kuyakhombisa phakathi kwabo uNkulunkulu uhlala phakathi kwabo kodwa ke kuyinto engalungile akukuvezi ukuphila uKristu athi kuyokwenza uKristu wafa eCalvary ukuthi wenyukela kanjani kuleso siphambano ngangifunda incwadi encane lapha esikhathini esingeside sedlule lokho ohlobweni oluthile lo ucwaningo futhi kulolu cwaningo ngithela ukuthile okuthusayo kakhulu ngahlala phansi ngase ngibeka phansi incwadi ngase ngiphakamisa izandla zami futhi ngadumisa uNkulunkulu ngase kuma ngase ngihamba-hamba kancinyana ngase ngihlala phansi ngase ngiphinda ngiyifunda ngacabanga ho ngabe kunjalo ukuthi kuleli gquma elifanayo lapho uJesu abethela khona
Adam died and was buried.
What Adam was buried elifanayo uJesu wafela kulo futhi wembelwe egqumbeni elifanayo lapho uAdam afela khona wafela eGolgotha futhi wembelwe eGolgotha na futhi ngacabanga ukufanele kanje pho noma ngabe kwakulungile noma kungalungile Ake sithi kwakulungile khona ke uAdam wokuqala wafa futhi wembelwa futhi lapho namanje othulini ngoba wayemela umhlaba nabantu ukuba bone kodwa uAdam wesibili ngokuba nguNkulunkulu wezulu ngikathi efe Golgotha wawungekho umhlaba owanele ukumbamba lapho wavuka ngosuku lwesithathu futhi uyaphila kuze kube phakade kodwa inkinga yesono yaxazululwa
sin problem there at Calvary that's where the
uNkulunkulu waxazulula inkinga yesono lapha eCalvary kulapho isikweletu sakho khona ngenkathi lo Adam uAdam wesibili Eva wakhokha isikweletu sesono sesintu nezwe lamfaka ethuneni laze limbeka uphawu phakathi kulelo thuna kuthi bazakwenza kufanayo namuhla bazama ukwenza kufanayo namuhla angifuni ukuthini kugeje lokho izwe liyazama futhi liyo yango kuba libi kakhulu ngaso sonke isikhathi ukubeka uphawu uKristu abuyele ethuneni futhi bazama ukumenza uNkulunkulu omlando lowo owahamba ezinsukwini futhi unika abafundi amandla okuphulukisa abagulayo nokukhipha amademoni kodwa benzani na kwathi nje bangacabanga ukuthi babemsusile njengoba nje uKhayini enza ngenkathi ecabanga ukuthi wayemsusile uAbela bambeka uphawu ngaphakathi ethuneni futhi bamfaka lapho futhi namhlanje bazama ukugcina uKristu ethuneni kodwa wo kwenzani ukusa kwephasika ukusa kwephasika ngonakalisa yonke isayense yabo ezenkolo kuti lapha ukuza kwepasika kwakufikele abantu ibandla lapha eminyakeni ngamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye kamuva futhi bonakalisa isayensi yabo yezenkolo akafile uyaphila kuze kube phakada ngeke bamgcine ethuneni ungamfaka ethuneni le-methodist noma ithuna le-baptist noma ithuna le-presbyterian kumbe noma yini oyifunayo kodwa yena waphuma kulelo thuna futhi uyaphila namuhla ngakinethuna le-baptist futhi ungadla ukuba wawunethuna le-methodist kodwa ngolunye usuku ujesu wavuka lapho kusuka kunkulunkulu womlando kuya kophilayo unkulunkulu okhona ophilayo kuze kube phakade kukhona okwenzeka ngalokho kusa kwepasika kwakunuphawu olwanelisekile ngathi bemthatha futhi bamfaka ethuneni futhi babeka uphawu lwamaroma phezu kwalo kodwa lapho kuvuka lelo hora lapho lelo hora lifika wahlala lapho esikashiyana ngiqiniso wahlala lapho lezo zinsuku ezintathu nobusuku kepha ngaleso sikhathi esimisiwe umbhalo owasisho haleluya ngesikhathi lapho athi kubhisa lo mzimba futhi ngosuku lwesithathu ngizovusa koneka akukho lutho olungamisa lowo mpalo uzofanele ufezeke futhi lelo phawu lwephulwa futhi wavuka ujesu ofanayo ephila futhi kuze kube phakade futhi iminyaka engamakhulu ayishumi lesishiyagalolunye ethile noma mhlawumbe ngizothi iminyaka engamakhulu ayishumi nane noma ishumi nahlanu amabandla amnamathisele ngophawu wasuka kodwa wathi liyakuthi ngezinsuku zokugcina kusho unkulunkulu akukho kuzokuvimba kuyoba ngukukhanya ngesikhathi sakusihlwa imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza ngiyakuba ngukukhanya ngesikhathi sakusihlwa angikhathali ukuthi zingaki izimpawu enizama ukuzibeka phezu kwakho unkulunkulu uzokwephula zonke izimpawu wephula uphawu lwethuna wephula uphawu lwesihogo wephula uphawu lokufa wephula uphawu lwethuna futhi wavuka kuze kube phakade futhi wanqoba phezu kwethuna ukufa esihogo amathuna naye yonke into eyenziwe ngumuntu eyikhona ukukhombisa ukuthi wayengunkulunkulu futhi angeke esanamatheliswa asuke ngophawu oluvele kubantu unkulunkulu kuze kube phakade akukho kungamamba ithuna lalingeke limbiwe lijule ngokwanele isoko sasingeke sishise ngokwanele wo akukho kwakungambamba wephula lonke uphawu ngalelo phawu olukhulu lukakhisimuzi noma hhayi uphawu lukakhisimuzi kodwa uphawu lwephasika lolo ayebekwa uphawu ngalo futhi wathi uphawu olufanayo engilufakayo nani luyolufaka futhi lwe futhi lolu phawu engilufakayo luyokwenza izinto ezifanayo lapho nibekwe uphawu ngokuba lewo kholo yimi imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza nomkhulu kunalona uyakuwenza ngokuba ngiya kubaba uzoligcina kanjani luphansi na uzokwenzenjani abantu bangenzani ngalo na ungahle uphoqelekile esinqumweni ukwenza isinqumo sakho ukuthi uzokwenzani ngakho kunjalo impela manje sithola ukuthi yena alukho uphawu olwalungambamba uyaphuma unkulunkulu wephula uphawu uphawu lwethuna wephula uphawu lokufa wephula uphawu lwesihogo wephula uphawu lwethuna futhi waphuma engonqobayo yini okwakwenzayo na lelo phawu olukhulu olwalungaphakathi kwakhe babengawubhubhisa umzimba kodwa babengasoze balubhubhisa lelo phawu unkulunkulu wanika ibandla uphawu khona-ke olwalungeke lubhujiswe ngenkathi bebhubhisa u-abela wavusa usethi ngenkathi bebhubhisa umprofethi oyedwa nakho kuvuka omunye baqhubeka bakubhubhisa kodwa unkulunkulu banika okuthile khona-ke ukuthi ngeke babhubhise ngumoya ongaphezu kwemvelo ngumoya ongcwele qobo lwawo futhi awunakuphosisa futhi awunakubola angeke ubhujise uzohlala njalo futhi ngoba uyaphila siphila ngaye ngoba sibeke uphawu ngaphakathi emzimbeni wenkosi ujesu kristu ayikho indlela yokuba uke ubhujiswe awusoze wabola kodwa unokuphila kuphakade amen ukudabula kukaNkulunkulu kukhulu kwalezo zimpawu. Kanti futhi wephula olunye uphawu engifuna ukukhuluma ngalo lapha olutholakala ngalo kuyokuseduze, kodwa ngeke ngibe naso isikhathi sokufika emibhalweni, kodwa yena wakuthola ngalo kuyokuseduze lapho umuntu onile futhi wazahlukanisa ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi weza ukuzokhonza uNkulunkulu. Kwakukhona iveli elalilenga phakathi kwengcwele nendawo engcwele, ngaphakathi kwendawo engcwele kwakukhona inkazimulo yeShekhina. Babengavunyelwa ukungena lapho, babengavunyelwa ngisho nokubuka kuyo, futhi indoda ingena lapho yayifanele igcotshwe kanye ngonyaka, igqoke kahle, igazi phezu kwayo, igazi esandleni sayo, igazi ehashini lempi ukufafaza isihlalo somusa. Inkazimulo yeShekhina yayinkulu kakhulu, waze walahlekelwa yinduku yakhe lapho unyaka owodwa. Waphuma ngaphandle, thola shiya eletha induku yakhe, futhi lapho ebuyele emuva into yayisivele iyaphila futhi yahluma futhi yaqhakaza yonke indawo kuyo, ngoba yayibekwe ebukhoneni benkazimulo yeShekhina. Kodwa kwakukhona iveli elalilenga maphakathi kwalapho, ngoba kwakukhona isono phezu kwabantu. Kodwa womfa wethu kekathi kwakufafaziwe ngalelo suku ngegazi likaJesu Kristu, umoya kaNkulunkulu wadabula uphawu kusukela phezulu kuya phansi futhi wabuyisela umuntu emuva. Kungeze kukumqhelisa ebukhoneni bukaNkulunkulu kuphela, kodwa wambuyisela emuva enkazimulweni yeShekhina ebukhoneni bukaNkulunkulu, ukuthi yena impilo yakhe efile. UJesu wathi, uma bakwenza lokhu emthini oluhlaza bazokwenzani komile na? Futhi uma benza lokho kuye engumuthi oluhlaza onokuphila, kuyoba njani emthini omdala oyiwo ngegama nje ongenakho ukuphila? Niyabo manje lapho ulaka lukaNkulunkulu luthululwa na? Umuthi omdala ofile oyiwo nje ngegama singawumela kanjani lapho umuthi oluhlaza wonakalisa ngisho umuthi oluhlaza bese uwuthumele sokweni na? Ulaka lukaNkulunkulu oluthululelwe ukungalaleli kwasona, wathumela umuthi oluhlaza sokweni, luyo kwenzani esihlahleni esomile lapho kugadla kuso na? Uma abalungile beyosindiswa kalukhuni, uya kubonakalaphi oyisoni nongabesaba uNkulunkulu na? Lowo muntu owala indlela, lowo muntu owazi kangcono, lowo muntu okwembulwe kuye futhi usenqaba ukuhamba endleleni kaNkulunkulu, kuzokwenzekani kulowo muntu na? Kuzoba yini na? Yebo, wephula uphawu olwasivimba enkazimulweni yeShekhina, ngoba isono saqedwa manje. Futhi manje uphawu luyisibonakaliso somsebenzi osuqediwe, futhi siyazi ukuthi uphawu njengokuthi uzonameka ngophawu inqola kaloliwe, awu bafaka wonke umsebenzi kuyo futhi bagcine yonke into, khona-ke kunamathiselwe ngophawu ukuze kufike lapho kuya khona. Noma yiluphi uphawu luwumsebenzi osuqediwe, uma ubhala umbhalo khona-ke uzunamathiselwe ngophawu kugcineni, awulokotshwa unamatheliswe ngophawu kuze kuba usekuqediwe. Manje igazi lezimbuzi nezithole nokunye nokunye lalingeke lisuse isono, kodwa ngenkathi lokhu sekuqediwe eCalvary kwasusa isono. Manje bhekani ensimini yase-Edeni ukuvimbela abantu ukuba bangabuyeli kulowo muthi, uNkulunkulu wabeka ingelosi lapho njengophawu ngenkemba ephendukela ndlela zonke ukuqapha lowo muthi. Futhi lapho esenze ukukhonza kwakhe futhi wedla, manje khumbulani ubani owaye kulowo muthi na? Wawungubani lowo muthi na? KwakunguJesu. Umuthi wokufa kwakungumama wakho wakuletha lapha empilweni yemvelo. UKristu ungukuzalwa ngokuphila kokomoya. Bonke abaphila ngokwesifazane bayafa, wonke ozelwe indoda uyaphila. Wonke ofika ngokwesifazane ungokwemvelo, wonke ofika ngendoda ungokomoya, hhayi indoda lapha, umuntu uKristu uJesu. Futhi bhekani, umuthi ugadiwe, angeke ubuyele emuva ngoba awukho umnikelo olungele ukususa isono. Ngakho-ke ngenkathi befika ukuzokhonza inkazimulo yeShekhina yayingemva kweveli inamathiselwe ngophawu ngaphandle kubo, yayinamekwe ngophawu ngaphandle kubo kusukela ensimini yase-Edeni. Kodwa lapho usuku lwePentecost selifikile mfowethu, ngenkathi uJesu efa lapho eCalvary futhi waqeda umsebenzi, akazange anamathisele ngophawu umuntu ngaphandle, wanamathisela ngophawu umuntu ngaphakathi naye uqobo. Futhi manje sinamathiselwe ngophawu futhi savalelwe ebukhoneni benkazimulo yeShekhina. Kukhona kuphela ukuthi sinamathiselwe ngophawu ngaphakathi, kodwa sinamathiselwe ngophawu phakathi. Amen. Oh, ngiyakuthanda lokho, sinamathiselwe ngophawu ngaphakathi manje. Lolo uphawu lwangempela lwephasika ngokuba ngamoya munye thina sonke sinamathiselwa ngophawu emzimbeni munye. Wena uthi ngabe umoya ongcwele uwuphawu na? Ngoba se-Efesu besile amashumi amathathu kwathi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabeka ophawu ngaye kuze kubele usuku lokuhlengwa kwenu. Lolo ngolwangempela uphawu lwephasika lweqiniso. Ukhombisa ukuthi isono sesikhokhelwe wena futhi uNkulunkulu ukwamukele futhi unamathiselwe ngophawu kuKristu ngomoya ongcwele. Isono siqediwe, uphawu lwaphakade seluqediwe. Manje sivukile namuhla, kungani singabani sikhathi sinjalo phezu kwezinto zikaNkulunkulu na? Ngoba sivukile labo ayibazi ngaphambili ubabizile, labo ababizile ubalungisisile, labo abalungisisile ubakhazimulisile. Khona ke manje sesivukile, sivukile kusukela ngaphakathi kuye ngaphandle, hayi kusuka ngaphandle kuye ngaphakathi. Oh, niyaqaphela na, aninamatshelisiwe ngophawu ngaphandle ngale ndlela, kodwa ninamatsheliswe ngophawu ngaphakathi. Oh he, ukuba ibandla belingakubona nje. Niyabo, asinamatshelisiwe ngophawu ngaphandle, sinamatsheliswe ngophawu ngaphakathi. Lezo zinsuku lapho isono sasiyisinengiso ngaphambi kukaNkulunkulu, futhi kwakungekho okufanele ukusisusa. Savalelwa ngaphandle kwaso. Manje ke kathi lokho kudatshulwa kabili nalelo phawu lwephulwa ngomnikelo wesono owenziwe ngathi. Manje sipapathizelwe ngaphakathi futhi sinamatsheliswe ngaphakathi. Sivukile manje, sesivukile, sesivele sivukile. Wazikajani naye iBhayibheli lasho njalo. Amen. Manje sesivukile, manje sivuswe kanye naye ekuvukeni kokomoya. Kuchaza ukuthi igama elithi ukuphiliswa na? Ukuphiliswa kuchaza ukuvuka kunjalo. Sesivele sivukile khona manje, sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sijabulela uphawu lwephasika. Amen. Lolo uphawu lwephasika leqiniso likaNkulunkulu. Sikanjani na? Ngamoya munye saphaphathizelwe emzimbeni futhi sanamatheliswa ngophawu phakade. Manje sivusiwe ngokomoya. Sivuswe kuphi na? Kusukela empilweni yesono sake saba yizoni futhi sasithanda izinto zezwe. Manje kunabantu abaningi abathi bavusiwe kodwa impilo yabo ifakaza okwehlukile. Impilo yakho ifakaza lokho yikho. Niyakubazi ngezithelo zabo, uJesu washo. Ingalezo zizathi besingeke sihambe ngaphezu kokwenza indoda ayikhulume ngezilimi futhi ethi inomoya ongcwele. Asikukholwa lokho, awukho umbhalo walokho. Yabo mnumzane, amadoda akhuluma ngezilimi futhi aphume aqhubeke futhi aphile njengezwe. Nabesifazane bakhuluma ngezilimi futhi baphungule izinwele zabo bazipende. He, ubungeke usho ukuthi lowo bekungumoya ongcwele. Ngokweqiniso ngeke, impela ngeke, impela ngeke. Indoda ibheme izigazi futhi iphumele lapha futhi ihlale nenkosikazi yendoda elandelayo, igijima, ijikaleza, iqhubeka. Uthi lowo ngumoya ongcwele na? Qabo, qabo, niyakubazi ngezithelo zabo. Isihlahla isonakele, angeke sithele izithelo ezinhle. Noma isihlahla isihle sithele izithele zonakele. Sinamatsheliswe ngophawu ngomoya ongcwele, uphawu lwephasika lweqiniso lukaNkulunkulu. Sinamatsheliswe ngophawu emzimbeni kaKristu. Ninamatsheliswe ngophawu phakade, hayi uphawu lwebanga lesikhathi kodwa laphakade. Kuthi manje lowo muntu owemukele lokho uvusiwe kwabafileyo ekuphileni kwesono, kuyini na? Umoya wakhe uvusiwe, kulangazelela kwakhe kwakhe kuvusiwe, impilo yakhe ivusiwe, uyisidalo esisha. Kuthi uhlangana ndawonye nezakhamuzi zakithi njengoba sinjalo kulukukusa, ukuba sikhulekelane futhi sisizane, ukukhuthazana nokuhlala nokubuthana ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Sinamathiliswe ngophawu ngomoya ongcwele. Ngokuba nifile nokuphila kwenu kufihliwe kuKristu ngokuNkulunkulu, ninamekwe ngophawu ngomoya ongcwele. Umbhalo washo, lowo ngumbhalo. Manje niyabona sinamatheliswe ngophawu lwephasika. Uphawu lwephasika lokuvuka olwaqinisekisa ukuthi ukuphila kwakhe nalokho akushilo kwakuyiqiniso. Manje sithela ukuthi kuwumsebenzi ophelele, kuwumkhiqizo osuqediwe. Ukuvuka kukaNkulunkulu kungumkhiqizo osuqediwe. Umoya ongcwele uphawu lukaNkulunkulu lomkhiqizo osuqediwe. Manje siza kuKristu indawo yokuqala esiyenzayo sithola ukulungisiswa ngokukholwa kuye lapho senza lokho koleke siyaqonda ukuthi senze okungalungile sicela uNkulunkulu kuba asingcelise lokho ngokuthi asihlanze kuphileni kwethu esonweni uMartin Luther ukulungisiswa umlezi wakhe bese ke kufika uWesley nokungcweliswa bese kuthi ke lapho konke sekuphelele nebandla lakhe seliphelelisiwe yini into elandelayo na umsebenzi osiqediwe umsebenzi osiqediwe uphawu ukuthi ibandla seliphelelisiwe njengase sivivaneni qaphelani edeleni eliyiphepha ngike ngabhekisela kulokhu ngaze noma ngake ngakwenza yini lapha ethabelekele noma cha niyaqaphela edeleni eliyiphepha kubizwa ngokuthi uPaul ukhulu manje ubungasho kanjani ukuthi United States ibingakuqonda lokho ngale eGibhithe banoPaul ukhulu futhi nalo uPaul United States ngakolunye uhlangothi ukhozi na kungani bebeyo phoqeleka ukwenza lokho uPaul ukhulu la ngoba uma uqaphela ngemuva ngo phezulu ngaphezulu kwesivivane kukhona iblock encane nale block encane itshele inhloko nalelotshe elinhloko alizange libekwe esivivaneni lichopho elivulekile uma uke waba lapho ngomusa kaNkulunkulu ngibile ngakho akukho chopho esivivaneni kuyini na uyilokhu walakha ngaphambi kukazamcolo kwakuyisikhumbuzo ingaleso sizathu singazange sibhujiswe ngesikhathi sikazamcolo akukho lutho okwakungasibhubhisa ngoba siyisikhumbuzo manje uma uqaphela phansi lekwiphansi sibanzi bese kuthi ke sibumbeka kakhudlwana ngobuncane bese kuthi ke kakhudlwana bese ke kuya etsheni elinhloko lowo ngunyaka wamaluthela ukulungisiswa ebandleni ukungceliswa bese ke kuba ngumpapathizo ngcwele kodwa lapho sibumbeka ngasecophweni siyaqhubeka ukusuka onyakeni wamaluthela kuya unyakeni kaWesley kungena unyakeni wePentecostal kodwa emva kokushiya unyaka wePentecostal sisalokhu sibumbeka phezulu size sifinyelele endaweni enjalo ukuze ukuthi onke lawo matshe alolongeke kakhulu ukuze ukuthi ireza asinda amatshani namatshani phezulu lapho ukuthi bake baze bawaphakamisa kanjani kuselokhu kuyimfihlakalo kumuntu kodwa bathatha le reza futhi bangagijima futhi kulolongeke kakhulu kuphelele kakhulu ngangokuthi angeke ngisho ufake ireza lapho udakalo ufanele lube khona abekwe endaweni ngokuphelele kanjalo amatshe futhi manje lapho lelitshele inhloko okungukuthi amatshe ahlangana ukusisila sejoba kanjena athi ukungena ngendlela yama engela ukuze itshe elinhloko lizofika esihlokweni futhi lihlale phansi kuso ngo ngeke lidinge udaka lizohlala ngokuphelele manje yilokho uNkulunkulu akwenza ebandleni lakhe ulolonga abantu futhi ekwenza ngendlela ephelele kakhulu ukuthi lapho itsheli inhloko uKristu efika kuhlanganisa kulingane isakhiwo ndawonye bese kuthi ke ukuvuka kwaye yonke into ibandla selenyukile itsheli inhloko We are sitting together in heavenly places. Manje sikhezi ndawonge izindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Manje siyaqonda ukuthi uJesu umzimba kaJesu wahlwithwa ovukweni. Manje siyazi ukuthi iBhayibheli likhuluma ngamazulu amathathu, siyakwazi izulu lokuqala, izulu lesibili, izulu lesithathu. Ngikhona ukuthi kwakunguPawulu owahlwithwa wayiswa izulwini lesithathu futhi wabona izinto ezazingafanele ukuthi akhulume ngazo. Manje izulu lokuqala libizwa embhalweni njengamafu ngamanye amazwi ezansi ngaphansi lapha uPawini lwasemhlabeni manje lapho lowo mkhathi ovela phezulu ngaphezulu kwamafu uba phansi ungene ebandleni leyo indawo yasezulwini khona ke amazulu esibili lithatha ngesimo sokuhamba kwelanga nezinkanyezi futhi amazulu esithathu liya ngale kwalokho manje kuyenzeka nje ukuthi sicabange bekusisani nje lokhu umzuzu manje uEinstein wakufakazela ngokwesayense ukuthi uma izinto ezimbili zaziza enye kwenye njengezi moto ezimbili ziza zehlanga phesha komgwaqo futhi uma zaziza ngokusheshsha ngokwanele manje zizofanele zihambe ngokusheshsha ngempela njengamamayela ayizigidigidi kazi ngomzuzwana kodwa zingandlulana futhi zingaphazamisi lutho ijubane liyokwenza lizedlule ngaphandle kokuphazamisa noma yini manje uma nizoqaphela bengimi lapha esikhathini esike side sedlule eMount Paloma eCalifornia futhi ngangiqaphela lapho leso sibonisa kude esikwazi ukubona iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili ebanga lokukhanya manje cabangani iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili esikhala sokukhanya bekungaba mamayela amangaki ukuba kwephuke niyabo kodwa nokho izulu liyizigidi gidikazi zazigidi gidikazi nezigidi gidikazi eziningi zeminyaka yokukhanya yokukhanya ngaphezu kwalokho kuze kungabe kusacatshangwa ngisho ngakho besingake sifike kanjani lapho na ukuhamba kuzoba njengomqondo ushesha kakhulu bekungashesha kakhudlwana uma ubungacabanga ngezulu ubungashesha kangako ukuba lapho uJesu emva kokuba esevukile wafika ngezindonga ngqo ngeminyango ngqo futhi wama futhi wadla inhlanzi ebilisiwe neqala izinyosi haleluya isivinini hayi ngokushesha kakhudlwana nje kulokuba ukuphila kuphumile kulomzimba sisebukhoneni bukaNkulunkulu ngaleya sazi kuphela njengezinyawo namayintshi namayade namamayela kanjalo njalo sikule nqubo eboshele emhlabeni kodwa lapho sisuka lapha mfowethu wohe isikhathi esinjepho ngikhuluma ngobuki busuku nge-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe ukuthi uNkulunkulu wabonisa kanjani ku-Abrahama ukuthi wamlungisisa kanjani u-Abrahama isahluko seshumi nambili sikaGenesisi futhi kule lokhu kuqhubeke kwehle isahluko seshumi lesithupha ukuthi wasiqinisekisa kanjani isivumelwano ngokungcweliswa esahlukweni seshumi lesikhombisa makancele esifubeni sakhe adonse umoya ongcwele futhi kweleke waqinisekisa noma wambeka njengoba ningizwile ngishumayele intshumayelo ethi yizweni wakhipha u-Abrahama futhi waguqula igama lakhe lisuka ku-Abrahama laba ngu-Abrahama wamnika ingxenye yegama lakhe Elohim H-A-M khona-ke sithole ukuthi emva kwalokho wabonakala ku-Abrahama manje enzalweni yakhe bhekisisani ukuthi uyenze kanjani inzalo ngendlela efanayo inzalo ka-Abrahama iza ngokulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele ngobonakaliswa kwegama lakhe embula ukuthi ungubani leso sambulo sikabani na uJesu Kristu umbhaphathize egameni lakhe nokunye nokunye kanjalo leso sambulo sihlukanise igama lakhe nebandla lakhe sababizela ngaphandle manje ke wenzani na kulelo bandla elifanayo lelo alibiza ngegama lakhe igama likaJesu wenzani na wabonakala esimweni esifanayo asenza ku-Abrahama ekwazi ukwahlukanisa umoya emva kwakhe niyabo wabonakala kulelo gama elifanayo kuleyo nto efanayo ngesimo esifanayo siye sisekupheleni komgwaqo nje manje qaphelani ukuthi kwenzekeni ngekathi ekwenza lokho leso kwakuyisibonakaliso sokugcina asinika ibandla ngaphambi kokuba uguquko lufike ebandleni u-Abrahama noSara manje ngekathi ngelo sikhuluma imfihlakalo wesifazane ibandla elalimelele akakukholwanga neze wavele wahlekela ngaphakathi niyabo wayeneminyaka eyikhulu budala kwehluleka ukuba naye no-Abrahama njengendoda nomfazi niyakuqonda engikushoyo ubukudlelwane bomndeni cishe eminyakeni engamashumi amabili ngaphambili awu babefile ngaleyo ndlela uSara u-Abrahama onjengofile isibeletho sikaSara sinjengesifile kodwa kwenzekani na kwenzekeni na wathi kungenzeka kanjani mina sengimdala njengoba ngimdala nenkosi yami asinakho kwanqamuka ngaleyo ndlela sesibe nakho lokho kunqamukile kuleyo ndlela eminingi iminyaka eminingi akunakwenzeka kuye akunakwenzeka kimi ngingakwenza kanjani na futhi wahlekela ngaphakathi futhi ngelo siyathi uhlekeleni na kungani ecabangile enhlizeni yakhe na kungani esho lokhu na manje qabelani leso kwakuyisibonakaliso sokugcina ngaphambi kokuba okuthize kwenzeke kuSara no-Abrahama manje ngashumela lapha ngesinye isikhathi futhi ngalitshela ukuthi uNkulunkulu wababuyisela emuva ensizweni nentombi ukukufakazisa wehla bathatha uhambo oluncane base behlela eGerari no-Abimeleki leyo nkosi yamafilisti yamthanda uSara futhi yayifuna ukumshada isizathu wayesengowesifazane osemusha futhi emuhle futhi qaphelane wadingeka enze ukuthize wadingeka amguqule akazange nje ambuyisele ekubeni yinsizwa nentombi yena wesilisa naye wesifazane akakwenzanga lokho ngoba ukuba babekwenzile into efanayo ingabe yaba khona niyabo bazofika ngo ngoba wamshada eneminyaka engaba yishumi nesithupha futhi wayeseyinsizwa nje futhi baphila impilo yabo yonke bengenabantwana ukuba nje wabahlehlisa awu bebeyovele benze into efanayo futhi kodwa wadingeka yenze into ehlukile wadingeka abaguqule ukuze babe nale ndodana ethenjisiwe ndodana ethenjisiwe ababezoyemukela kodwa wadingeka guqule yonke inqubo yabo futhi ababuyisele ekubeni basha futhi abaguqule ukuze bemukele indodana into efanayo azoyenza ngokulandelayo emva kwalokho futhi khumbulani emva kokuba leso sibonakaliso sesibonakalisiwe ngokugcwele ku-Abrahama neqembu lakhe khona-ke into elandelayo efikayo kwakuyilolo guquko niyabo manje sesikubonile konke ngokulungisiswa ukungciliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele ukubekwa kwendodana nezibonakaliso nezimanga zayo isebukhoneni bakhe ukwahlukanisa imicabango yenhliziyo nokunye nokunye njengoba athi njengoba kwenzeka emihleni yasesedoma kuyokuba njalo ekufeni kwendodana yomuntu siyakubona lokho kwenzeka khona manje kwakuyini into eyalandelayo na ukuguquka komzimba manje kubonisa ukuthi lokho esikufunayo indodana elindelwe udumo ngabe kunjalo na angeke sihlangane naye kule mizimba uma siguqulelwa emuva ekubeni yizinsizwa nezintombi noma kunjalo ngeke sihlangane naye ngoba sifanele sihlangane naye emoyeni kumele kube khona okwenziwayo ngaphandle kokusiguqula sibuyele kubeni yizinsizwa nezintombi sifanele siguqule futhi sihlwithwe emoyeni ukuze sihlangane naye futhi into elandelayo ezayo uhlwitho lwebandla nokuguqulwa komzimba wabangcwele abalele ukuhlangabeza inkosi uJesu emoyeni isikhumbuzo sephasika labo abanamatheliswe ngophawu ngomoya ongcwele manje esangweni lase-Edeni umuntu wanamatheliswa ngophawu wasuswa kuNkulunkulu ePentekoste wanamatheliswa ngophawu phakade wangena kuNkulunkulu akaphinde angene noma aphume ulapho unomphela bukani moya munye sibhaphathizelwe emzimbeni munye ngomoya ongcwele ngabe kunjalo na khona-ke sinamathiselwe ngophawu ukuze kube nini na kuze kube usuku lokuhlengwa kwenu akasaphumeli izinto ezezwe ngokuba nifile nokuphila kwenu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu ninamatheliswe ngophawu ngaphakathi ngomoya ongcwele wo umbhalo omuhle kanje ukunamatheliswa ngophawu kuKristu ngomoya ongcwele
When Jesus raised from the dead.
Kodeke lapho uJesu wavuka kwabafileyo umuntu waphinde waphoqwa ukuba enze isinqumo sabo ngabe wavuka noma akavukanga na futhi benzani na benza into efanayo abayenza kulokho kuthethwa kwecala okuyinhlekisa ezombusazwe nebandla ndawonye ngokwezombusazwe nezenkolo bahlangana ngokufanayo njengoba benza ngalonkathi ngokufanayo njengoba bezokwenza isikhathini esizayo futhi bekwenza khona manje ezombusazwe nenkolo uAhabi wayengumfo olungile impela kodwa uJezebeli wayeshade naye angisho ukuthi uBongameli Kennedy akasiyo indoda elungile kodwa ushade naleyo ngqubo kaJezebeli kwakungesuye uAhabi owakwenza kwakunguJezebeli yemva sihlalo sobukhosi owayekulawula yileyo nqubo kaJezebeli ezokwenza umonakalo lapha uzofanele akwenze ngoba ushade naye uzofanele akwemukele uzofanele akwenze ushade naye hoye bantu aniboni ukuthi umbhalo wenzani na aniboni ukuthi simi kuphi lapha ezinsukwini zokugcina na manje qabelana umuntu emva kokuvuka niyakubona lokho kuthethwa kwecala okuyinhlekisa kuphendulelwa ebandleni kwazi ukuthi ibandla lizokwenzani futhi yini eyakwenza kwenzeka ngenkathi lamasosha lalisaba futhi libaleka na ibandla laqasha lamasosha futhi anikwa imali ukuba ahambe athi abafundi bakhe bafikile ebusuku futhi bamthatha kodwa-ke ngifuna ukulibuza uma abafundi bafika ebusuku futhi bamthatha kungani pho bengayithathanga ingubo eyayikuye na uma babengabasela futhi betshontsha abayithethanga ngani ingubo nayo na kodwa ilineni lalibekwe khona lapho nendwangu ephezu kobuso bakhe ilineni libekwe lapho elalisephezu komzimba wakhe wavele wahamba wedlula kukho konke futhi wakhuphukele ekuvukeni akukho lutho olwaphazamiseka ngendlela ayebekwe ngayo wayelele ngendlela efanayo kodwa wayephumile kwilineni amen Nebona kodwa ukuthethwa kwecala okuyinhlekisa futhi ukumangalelwa okungamanga ngoba ngani na babephoqiwe ukuba benze isinqumo umuntu kwakufanele enze isinqumo bandla kwakufanele lithi uvukile kwabafileyo noma akavukanga kwabafileyo amen asiqhubeke sithole ukuzwa kwethu manje faka insiza kuzwa yakho yokomoya qaphela kufika kuleyo nto efanayo amadoda azama ukulandela njengemihlangano yethu futhi ethi ngizwe ngisho amabandla e-Church of Christ elibizwa kanjalo lathi ngizonikeza inkulungwane yamadola kunoma iyiphi indoda engabonisi ubufakazi bubodwa bokuvu noma umuntu ophulukisiwe ngiyise odokotela kubo futhi bangeke ngisho bakukholwe ngani na baphoqelekile ukuthi benze izinqumo bazinamathisele ngophawu ngaphandle no Kayini nezinkolelo zezenkolo Ibandla kaNkulunkulu elincane leqiniso lingcosana ngesibalo kodwa lisala lihamba ngaleyo ndlela kodwa lizo lahlupheka kanjani ngaleyo minyaka engamakhulu ayishumi nanhlanu yeminyaka yobumnyama na? Bathi ibandla lamaRoma impela ibandla lamaRoma kuqala laliyibandla lePentecoste, ibandla likatelika laliyilo laqala ngePentecoste kodwa-ke lafuna ukuhlela. Futhi uma leli bandla lePentecostali belingama eminye iminyaka yezinkulungwane ezimbili bebeyoba babi kakhulu kunoma linjalo ikatelika manje la baya kude kakhulu kukho konke. Ngabuzwa ngolunye usuku uzoshumayela uma ufika kule ndawo ngabantu besifazane baziyipendayo abafanele bagqoke izikhindi abafanele bagqoke lezi zinto na? Ngathi ungangicelike qhaba umnumzane ungangiceli ukuthi ngize uzokushumayela na? Baze bathi imuphi umsebenzi wakho na? Ngathi ngumsebenzi enkosi futhi ngisemsebenzini wayo. Kunjalo impela impela ngakho ngathi nje ukwenzelani lokho na? Azikho yini ezinye izinto ongazisho na? Ngathi yebo kodwa mabenze lokho bese kuthi-ke sizokhuluma ngezinye izinto nebo niyabo niyabo asibeke isisekelo. Ngileyo indaba uzama ukugcumela ecophweni lesitebhisi lapho ubufanele ukuba phansi okwamanje. Niyabo qala phansi lapha uhlanze futhi uqale kahle futhi khona-ke singakhela phezu kwalokho. Kungenjalo angeke wakhe ngoba noma yisiphi isisekelo esingakhelwe phezu kwemigomo kaKristu sizowa. Futhi iBhayibheli lathi kuyisiningi sokuba wesifazane kugqoke ingubo yosilisa akukaguquki nakancane selokhu uNkulunkulu engaguquki. Uyiphakade nemicabango yakhe izolo iyafana nje ngoba injalo namuhla futhi izoba njalo phakade. Umoya wakhe uyafana izolo namuhla naphakade, imisebenzi yakhe iyafana izolo namuhla naphakade, ukuhlengwa kwakhe kuyefana izolo namuhla naphakade futhi unguye izolo namuhla naphakade. Ayikho indlela yokukuzungeza manje ubufakazi buka kudingi ukuwudla. Siyakwazi lokho ngabe kunjalo na? UNkulunkulu wathi kwakunjalo. Umuntu waphoqwa ukuba yenze isinqumo. Yini abaphoqelwa kuyo kuqala ezinsukwini zikaKristu na? Yini abaphoqwa ukuba bayenze na? Baphoqwa kuqala ukuba bamembukele. Wabakhombisa isibonakaliso sakhe uPaul wakhe wayengumesiya. Wakubonisa kanjani na? Ngalokho impela iBhayibheli lathi yokwenza. Wayengumprofethi futhi wayehlukanisa imicabango engqondweni yabo futhi bathi ungudevela uBhelizebhule. Baphoqwa ukuthi benze isinqumo ababange besakwazi ukuqhubeka basibambe. Futhi kanjalo nebandla lePentecostal noma iBaptist noma iPresbyterian umoya ongcwele unawo. UKristu uvukile futhi usebandleni futhi bathi le ndoda ibhabhathiza egameni likaJesu. Ikholwa ukuthi awudingi ukuba ukhulume ngezilimi ngenxa kamoya ongcwele nezinto ezinjalo ukuthi lokho kubona ubufakazi bubonakalayo bokuqala. Uyakholelwa kubesifazane besifazane bakithi bonke benezinwele zabo kanjalo. Ngicabanga ukuthi awuhlangene ngalutho nakho. Khona-ke kungani uNkulunkulu eqinisekisa ukuthi leli yiqiniso na? Thola ukuthi kukuphi benqaba ubumesiya bakhe kekathi ebakhombisa ukuthi wayengumesiya. Baphoqwa ukuthi basho kuthile futhi banjalo nanamuhla bayalunqaba futhi angeke balichase futhi bageze izandla zabo kulo. Isinqumo siphoqelelwe kubo. Awukho umgwaqo phakathi nendawo. Sisesikhathini sokuphela umuntu uphoqelekile ukuba alemukele noma alenqabe. Ufanele ulemukele noma ulenqabe. Uphoqiwe eMelika, uphoqiwe ethabenekele likaBranham, kuphoqiwe kumaPentecostali, kumaMethodist, kuphoqiwe yonke ndawo. Ufanele ulitshathe noma ulishiye. UNkulunkulu uliqinisekisile izwi lakhe, ekhombisa izibonakaliso zakhe, esekele inkonzo yakhe, ekhombisa impela lokho ayikho. Ngokufakazisa ukuthi unguNkulunkulu, uJesu wathi uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Kunjalo kodwa uma ngenza imisebenzi kababa khona-ke kholwani imisebenzi na kholani khona? Niyaboba angeke batshole lutho kulokho ngoba lokho kuyiqiniso. Manje-ke kungani bengalemukeli na? Kungenxa yehlelo ngeke balemukele. Ngakho baphoqelekile manje ukwenza elamanqamu. Futhi e-Ohio izinsukwini zimbalwa nje ezedlule amabandla afanayo angixhaza ngonyaka odlule ngoba ngakuhlasela futhi ngakhombisa ukuthi kwakungalungile ngokungekho nelilodwa lawo kodwa ibandla elilodwa. Umfowethu Sullivan wayezobambisana. Ngathi ngisenesandla esifanayo, ngisenezinyawo ezifanayo, ngisenomlayezo ofanayo, ngisewumfowethu Branham. Yini indaba ngami na? Akumina umoya ongcwele usakhuluma, umoya ongcwele usayenza imisebenzi efanayo, usalokhu kubonisa, kodwa uphoqiwe, kunjalo baphoqiwe, futhi umoya ongcwele omkhulu uwela phakathi kwabo ngqo, futhi ekhuluma amazwi, futhi esho izinto azisho ngaleyo nkathi. Kodwa-ke basaqhubeka, bukani lapha eCalifornia ngolokwesuku, ngicabanga ukuthi ngingakuthola lapha nakho. Ngangise Clifton's cafeteria isidlo sasekuseni futhi lapho umfo wethu iBaptist ngemva kokuqeda nje ukudwe ngula amabandla abe izicucu ngibatshela ukuthi babe benza kanjani ububi nezinto ababezenza benqaba uNkulunkulu lemfo wethu iBaptist wenyukela lapha ukuba angegaxe ukuba kukhulekwe futhi lapho ekwenza waqala ukukhuluma ngezilimi lapho yena manje wayeyibaptist wayengazi lutho ngakho lapho esiqedile wathi futhi wasefazane ememuva lapho waseLouisiana umfulentshi wathi lolo bekungelona ulimi olungaziwa leso bekuyisifulentshi futhi lapha kwakuhlezi omunye wasefazane waseSwitzerland eLouisiana ukhuluma isifulentshi ngike ngaba lapho wathi ukuhumushe kahle nakho kufika insizo yenhle idabula lapho angikaze ngiyibone akekho wake wayibona yayingumhumushi wesifulentshi we-UN yathi impela kunjalo washo futhi le ndoda ithi futhi niyazi le ndoda ngizolibiza igama layo emzuzwini nje igama layo kwakunguHenry ngizasithola isibongo sayo emzuzwini nje ngicabanga ukuthi sibhaliwe lapha angazi luki businessman's voice uma elingekho kodwa yena oh yebo nguDenny Henry manje lokho yi angisayikhumbuli leyo ngcweti yamabhayisikobho kaba kuyena uMarilyn Meader ine uJane Russell umzala kaJane Russell futhi wakhuphuka wangigaxa ukuze aphawule ngami nanka amazwi awasho wathi leyo ntumayelo ingafaka encwadini yesambulo wathi ilungile wathi ngifuna ukukhulekela mfowethu Branham waphosa izingelo zakhe kimi waqala ukukhuluma ngesifulentshi futhi ngangingazi lutho ngakho futhi nansi incazelo unayo ibhalwe phansi njengoba umbhalo ufika usesimweni kanjalo njalo yathi mina uVictor DAWX igama lesifulentshi ngingumfulentshi nokunye nokunye futhi ngangilapho ngenkathi uDenny enikubiza ngakho uDenny Henry wanikeza lokhu emlezweni kumfowethu Branham ngoFebruwari ziyishumi nanye 1961 uhlala ku-809 North Kings Road Los Angeles 64 lalela ekufundweni ngoba wena ukhethe indlela manje niyabo ngikuthola kahle lokho kunengxenye yakho engingayitholi ngoba wena ukhethe indlela eyingcingo indlela elukhuni ngokuthi xaxa uhambe ngokwakho ukuzikhethela ngingakutshela kahle konke lokho niyabo zikhethele wena uMose wazenzela ukukhetha kwakhe uqobo wayengafanele ukuthi akwenze kanjalo nami ngangifanele ngiyithathe le ndlela ngangingahle ngibe nezakhiwo ezinkulu ngaleya njengabanye babo unazo ngingahle ngibe kuyo yonke itelevishini kodwa ubani ozongixhasa ekubhidlizeni sona kanye isisekelo na kodwa into eyodwa angiyidingi ukukhothama ezinyaweni zamuntu ngaphandle kwenkosi uJesu Kristu kunjalo yebo ngishumayela lokho iBhayibheli likushoyo angifanele ngixegise ngezinhlangano zabo ngoba angiyena wazo ngenza ukukhetha njengoba ishilo phezulu lapho njengoba nganginomose kanjalo ngizoba nawe futhi unika uMose izibonakaliso ezimbili zokuqinisekisa ukufakazisa futhi uMose wazenzela ukukhetha kwakhe uqobo niyabo uMose wazenzela ukukhetha kwakhe uqobo ngakho kululu ukuqonda lokho niyabo wena ukhethe ngoba wena ukhethe indlela eyingcingo indlela elukhulu ngokuthi xaxa uhambe ngokwakho ukuzikhethela manje lapha manje le ndoda manje bhekisani ukuthi kubhalwe kanjani ungakubona kubhalwe ngamagama angaphandle wena uthathe isinqumo esiqinisileyo nesiyizo du futhi kuyindlela yami bakabonga uNkulunkulu yindlela yami washo ngenxa yalesi sinqumo esinzima isabelo esikhulu sezulu sikuhlalele wenzekazi ezwe ngombono niyabonga lokhu niyawukhumbula umbono isabelo esikhulu sezulu sikuhlalele isinqumo esihle kangako senzileyo niyabonga Lesi kuso uqobo. Manje nakho kusukela lapha kuqhubeka ngiqondi. Lesi kuso uqobo ngokuthi obakaki abakhulu inxa zonke obuyo kunika futhi kwenze kufezeke ukunqoba okukhulu kakhulu othandweni lobuNkulunkulu. Angazi ukuthi kusho ukuthini lokho lokho kuzofezeka mhlawumbe etendene elincane ngolungelo lezi zinsuku ehleze emuva ngaleya uyokwazisa. Ngani na, hayi ngoba sifanele sikwenze, hayi ngoba ukuthi yindlela elula nje, ungathandwa ngabantu, ubungaba naye wonke umuntu ekumbambathe emhlane. Imali ingena igeleza ivela yonke indawo ngomsakazo noma ithelevishini nokunye nokunye. Bathi bayokuthatha futhi bakusakaze kuthelevishini. Angikholelwa ukuthatheni izinto zikaNkulunkulu futhi ngizigibhele entweni eyinhlamba yezwe. Angikholelwa kukho konke lokhu kuhlangana nomunye umuntu nokwenza into engekho. Ngikholelwa kuyekeleni nje Linda. NkulunkuluunguNkulunkulu mvumele enze ngakho lokho afuna ukukwenza. Siyizinceku sikhonze inkosi nje yenza. Ani njengokusho kuNkulunkulu ndoda phakathi kwakho konke nokho iyaphoqwa ukuba yenze isinqumo baphoqelelwa ukuba benze isinqumo ngenkathi uKristu waye lapha emhlabeni ngoba wafakazisa kubo ukuthi wayengumesiya ngabe kunjalo na futhi baphoqwa futhi bambiza ngokuthi na Belzebule umbhuli Kodake yakhe ngesibonakalisa sakhe uPawu ngephasika uNkulunkulu wakufakazisa ukuthi wamvusa kwabafileyo emva kwazo zonke lezi ezinye izinto wamvusa kwabafileyo manje ibandla lizisho ukuthi linomoya ongcwele obufakazi bukaNkulunkulu bakho ukuthi wedlulile kufeni wangena kuphileni ngoba izinto ezindala zidlulile nezinto seziba zintshakini Lobo bufakazi bukaNkulunkulu bokuvuka awufanele njengoba wawuvame ukuba njalo kuqhukile lapho wawuvame ukungabaza izwi likaNkulunkulu lonke izwi likaNkulunkulu elinikhulumayo wena uthi amen Niyabona ukukhona kwenzekile kuwe leso nje yisimo sokuqala sovuko umoya ngaphakathi manje Pentecost emva kwePentecost ngekathi laba bantu bemukela umoya ongcwele umuntu waphoqwa futhi ukuba enze isinqumo ngabe lokho okukaNkulunkulu noma kusikhona kukaNkulunkulu na futhi bathi nina bangabakholwa okuphambene nokukholwa kuyikho lokho ukuhlanya basenkosisweni ngisho uAgripa watshela uPawulu uyahlanya ukuhlanya kusho ukusangana futhi wathi uPawulu na ngendlela ethiwa ukweduka ileyo ndlela engikhonza ngayo uNkulunkulu wayenoPawulu ephasika wayekade elapho ngenkathi okuthile kwenzeka Ngiyajabula ukujoyina izandla kanye naye kulokhu ukuza enhliziyweni futhi ngithi Paulo ngani na sifanele sishumayele izwi elifanayo uPaulu wabayala ukuba baphinde bapapathizwe egameni likaJesu emva kokuba sebepapathizwe ngamanye amagama wathi umengelo sevele ezulwini isho okunye mayibe ngeqalekisiweyo washumela ukuphulukisa ngokaNkulunkulu washumela amandla ovuko washumayela uJesu Kristu onguye ezela namuhla naphakade imibono namandla nezibonakaliso zikamoya zamlandela uzofanele ube nomlayezo ofanayo into efanayo hayi isayenze ezenkolo hayi ukwenza ukuthile kwebandla kodwa amandla kaNkulunkulu ePentecost noPawulu ufanayo uPawulu kaMoya ongcwele uPawulu ePasika leqiniso likaNkulunkulu luyize incwadi zomuntu ezimchazayo kunjalo amalungelo akho obuzibulo kuyincwadi ekuchazayo yokuthi wedlulile kufeni wangena kuphileni futhi uNkulunkulu usebenza ngawe ngendlela efanayo enza ngayo iNkosi Jesu ngoba incwadi yakho ekuchazayo lezi zibonakalisa yakubalandela abakholwayo hambani niyezweni lonke yemva kwePasika yemva kwePentecost yemva kokuba kwase kunikezelwe ngoPawulu ePasika lovuko kwakuyini na ukuphila kokuKristu owavuswa kufikile futhi kwaphilisa ibandla lakhe futhi uhlala ebandleni ukwenza izibonakaliso ezifanayo ngethemba ukuthi akweqhuphezwe kwekhanda lakho ngethemba ukuthi angenigcini isikhathi eside kakhulu ukuthi wena angeke uyithole injabulo yalokho ngikuchazayo niyabo ngiyazi ukuthi kunzima nina bantu enimile ngiyacela imizuzu nje embalwa zamani uma ningakwazi niyabonga ngifuna uthole leli phuzu mkanti ngifuna ukuthi nibone kusenhlizweni yami obekukade kulapha eminyaka engabashumi amathathu nanye selokho ngabeka lelo tshe legumbe elincane lapho ekhoneni niyabo kukhona iqiniso so ngizamile ukulimela kube khona zonke izinhlobo zezinto eziphumile kulo yiqiniso lelo kodwa bekuhlale kungalondlela Gangi fundango Martin Luther wathi kwakuyinto enzima ukukholwa ukuthi wayengaphikishela ibandla lekatolika futhi azedilele ngakho kwakuyinto enkulu leyo kodwa into enkulu kunazo zonke ukuthi wayengalibamba kanjani ikhanda lakhe liphakeme ngaphezu kwayo yonke itshisekelo eyeqile eyalandela imvuselelo yakhe ukuthi wayengahlalanga ngokwethembeka ebhayibhelini shone lokho uNkulunkulu akushoyo futhi ungasho lutho olunye hlala nakho njengo uhambe kwesiqo ndile sinqomo esiyisedosi kaNkulunkulu kunalokho uma uNkulunkulu enqoma ukuthi kube ngalendlela asihlale nakho ngo leso isinqomo sakhe amen yebo mnumzane yebo mnumzane uPaul ePentecost luyizincwadi ezichazayo zekhola zokuthi ledlulile kufanele angene kuphileni ngoba selimukele isibusiso sePentecost uPaul ephasika likaNkulunkulu endedeni yakhe wanamathisela ngoPaul indedana yakhe yokuqala ngomoya ongcwele ngabe kunjalo na qiniso futhi wanamathisela sela ngophawu onke amanye amadodana akhe ngomoya ongcwele manje siyathola lapha ukuthi ekunamathiseleni ngophawu lokho manje ngalesi sikhathi njengoba isikhathi sokuphela sisendela kukhona indawo lapha okufanele ngishaye mayelana namadodana amadodana kaKayini pande lapho manje bephoqelekile endaweni lapho afanele enze khona isinqumo niyabo kulukhulu kuwo ukwenza ngoba uma enza afanele adele amalungelo awo ehlelo niyabo njalo nomfarisi niyazi abafarisi benze isinqumo ngoJesu ngenkathi efakazisa ukuthi wayengumesiya futhi lapho umoya ongcwele usoyifakazisile le ndlela ibizwa ngokuthi ukweduka lokho kufakazisile ukuthi ngumoya ongcwele umuntu ufanele enze isinqumo angeke bami bathule lapha ngobunye bosoko ngangiphumile ngikholekela ininikazi eligolayo isibhedlela futhi lapho ngedla ngezothile empongoloze pili futhi ngaqalaza ngokungomunye wabazalwane lapha osonta lapha uRoy Slaughter wayemi ezantsi eholo kusuka kimi izindlela ezincane wayesethi umkamfowethu yagula ungangena futhi umkhulekele bhili na futhi ngathi impela ngangena lapho futhi kwakukhona elinye ininikazi elikhulile cishe iminyaka engamashumi ayisithupha obudala lilele lapho kubukeka sengathi indoda nayalo ihlezi eceleni ngemva kokuba ngikhulume nabo isikhashanyana ngathi singakwazi sizoba nezwi lomkhuleko lathi dotsa lelo khethini futhi ngathi kulungile ngathi uyikholwa na lathi ngiyimethodist ngathi akusikho lokho ngikubuze khona ngathi ngabe uyikholwa na lathi ngiyimethodist singama methodist dotsa nje lelo khethini angizange ngikwenze ngakhuleka noma kanjani futhi ngamkhulekela ngakho ngakhulekela ukuthi uNkulunkulu uzomsindisa kodwa yilokho ke niyabo usuye umkhristu uyimethodist niyabo wena wena awusile ikholo uyimethodist ubufakazi bakho uqobo ubuya kusho umusa ubuhle ungawela kude kangakanani ebhayibhelini na bakholwa nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngabe ungumkristu na ngimethodist lokho kukhombisa ukuthi uyena umkristu ngabe ungumkristu na ngichurch of christ lokho kukhombisa ukuthi uyena umkristu ungumkristu ngoba uyikholwa futhi uma uyikholwa ujesu wathi kumakho isahluko seshumi lesithupha lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo abemukele upaul ephasika kuze kube sekupheleni kwezwe kunjalo wena uyikholwa futhi abantu bayaphoqeleka manje into iyasebenza futhi bayaphoqeleka ukuthi balwemukele noma balulahle futhi benzani na bayalulahla kodwa wayengeka kwenze emuva lapho onyakeni wePentecost ngoba iPentecost libuyele emuva ngo futhi liyahlela bayeza bezihlelela entweni efanayo abasanda kuphuma kuyo iPentecost iyaphuma iPentecost akuyona inhlangano iPentecost isehlakalo esifika ekholweni kodwa benze inhlangano ngakho futhi benze into efanayo abayilwela kanzima kakhulu kuba baphume kuyo into efanayo eyenziwa isizwe nezobusazwe beza ngapha besuka enkululekweni yenkolo ukusuka emfundisweni yamakatolika yesifebe esidala futhi babuyela ngqo futhi ngobumpumputhe bezombusazwe bakhethe enye yendoda yabo ebalulekile usozigidi okuyenze usozigidi ngewhiskey nemfotofoto nezinto zazo ukuthi iba kanjani usozigidi futhi bayibeka esihlalweni sobukhosi eWhite House nenqubo yobukatolika ngemva kwayo obungukuthi ubekade engekho lapho izinyanga ezisithupha namanje futhi efakazisa ukuthi kuqinisile ukuthi ibandla lePentecostali liphuma enhlanganweni lase libabiza ngelibandayo futhi eliyilo ngegama nabesifazane babo ngendlela abenza ngayo nendoda ngendlela abenza ngayo futhi iPentecostali lahlela futhi lathatha umoya futhi labuyela kukho ngqo. Ngani na ukuze ibandla lakhe impela likaNkulunkulu lingakhonjiswa emandleni alo nasenkazimulweni yalo. Uphoqelekile ukuba ulikholwe, uphoqelekile ukuthi ulemukele noma uliphike. Udumo kuNkulunkulu liphambi kwakho futhi angeke uliphike. Ufanele uthi yebo noma cha, ayikho indlela yokuphuma kukho. Yebo mnumzane, yebo baphoqelekile. Azikho izinkundla ezima phakathi. Izwe lonke lizofanele lilemukele noma liliphike futhi ileyo ndlela okumi ngayo namuhla. Manje sitshela ukuthi emva kwePasika uJesu kuMarko eshumi isithupha wabatshela, hambani niyezeni lonke futhi nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyolandela. Futhi indoda uNkulunkulu khona-ke waphoqelela udaba kulabo bantu. Babefanele babone ukuthi labo bantu babenento ethize futhi eyathatha iminyaka engamakhulu amathathu nesithupha ngemva kokufa kukaKristu. Khona-ke yini engena ebandleni na? Babengamakatolika. Kunjalo impela ikatolika eliyiphentekostali, igama elithi ikatolika lisho umhlaba jikelele, ibandla lonke lisemhlabeni jikelele, futhi babengamaphentekostali. Khona-ke benzeni na? Bahambe bangene kusoma bhizinisi bephendula abanye bebangeniza futhi babe nemibono emikhulu yomphakathi. Futhi into yokuqala niyazi iBhayibheli siyathole ekufundiseni kwethu lapho sifundisa iminyaka yebandla ukuthi uJesu wamtshayela ngaphambi kokuba kwenzeke cishe iminyaka engamakhulu amabili ukuthi kuyoba khona imfundiso noma kuqala kuzoba yimisebenzi yamaniko lawo bese kuthi-ke kugcineni kube yifundiso. Futhi khona-ke lapho sekukwenzile lokho wathi ngiyakuzonda futhi yenzani iPentecostali na? Ukuya phezulu naphezulu kwePentecostali isigaba esinesitashi okuhleliwe futhi kwenza ibandla elikatolika inhlangano yokuqala engumama. Ingcosana ngesibalo yaphoqeleka ohlangothini olulodwa futhi bekulokhu kungaleyo ndlela kusukela ngaleso sikhathi behla eminyakeni engamakhulu ayishumi nanhlanu naleyo ngcosana ngesibalo yasinda kukho. Amen. Omunye wathi ngolunye usuku wathi cabanga ngebandla elikatolika zingaki izimpi ezinkulu elisinde kuzo, izimpi ezinkulu na impela nomthetho ohlangothini lwalo nesizwe ohlangothini lwalo nezombusazwe ohlangothini lwalo. Cabanga ngaleyo Pentecostal encane eyayingena lutho ngaphandle kukamenzele kodwa lasinde kukho, futhi khona lapha kulokhu ukusa kubufakazi bubonakalayo okuphilayo ukuthi lisaphila futhi liyophila phakade, hhayi inhlangano amakholwa ePentecostal angempela kunjalo. Manje ngemva kwePasika kwenziwa lokhu, kwaphoqeleka ukuba kwenziwe isinqumo. Umuntu kumele enze isinqumo, kumele basenze manje. Ngidlula kuningi kwalokhu kuPawula, akukho okuphakathi nendawo kwenkundla. Kuthi amadodana kaSathane azonamatheliswa ngoPawu kulezi zinsuku zokugcina. Kunesikhathi manje iBhayibheli lakhuluma ngazo ukuthi bonke labo ababengenalo uPawu lukaNkulunkulu bathatha uPawu lesilo. Futhi siyazi ukuthi uPawulu esilo ukungakholwa isikhathi sokuqala. Awu, ubungathi uPawulu esilo luqala kuphi na? Ensimini yaseEdeni? uPawulu esilo noPawulu kaNkulunkulu lwenziwa ensimini yaseEdeni impela. Lwenziwa ngePasika ngokuba ukufa kukaAbela kwaveza uSethi. Kunjalo qaphelani, uKayini wayeyindodana kaSathane, wayeyindodana yesilo esakhohlisa uEva. Ungakubiza nganoma yini oyifunayo, wayeyindodana kaSathane. Futhi wenzani na? uNkulunkulu wabeka uPawu kuye futhi wamkhipha ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Futhi wazithathela umfazi, hhayi ngaphandle efeni likaNkulunkulu, kodwa wazithathela umfazi ezweni lokwaNodi, elinye izwe. Futhi yenzani inhlangano na? Yashiya inkolelo yePentecostal yeqiniso ngenkathi ihlela futhi yakhipha unkosikazi enhlanganweni. Kunjalo impela manje akwenza. Buka ukuthi kanjani, buka ukuthi unkosikazi yePentecostal uqala kanjani ukwenza nalokho akushoyo nalokho akwenzayo. Buka isenzo sakhe futhi ngimile emuva impela ngalapho, futhi ngizama ukugawula manje yona impela into ayeyimele ekuqaleni. Uzama ukuyigawula, ukuyigqiba ngoba iphambene nezivumokholo zakhe njengoba kwakunjalo lapho. Kodwa uyaphoqeleka futhi ukuthi enze isinqumo. Uzofanele asenze, uzofanele asenze. uNkulunkulu ngisize nabafowethu abazoma nami siza. uNkulunkulu sisize ukuba sime lapho ngobuqhawe. Akunendaba uma kuyigazi lomfelo ukholo, yima lapho ngifanele ngiyilwe. Uma kufanele ngibuse, yandisa isibindi sami Nkosi. Lapho ngibona umoya wakhe ongcwele uhamba phakathi kwabantu futhi wenza izinto ezifanayo, ngiyazi ukuthi ungulowo Jesu Kristu. efanayo ovukile amen lokho kuyachazulula ngokwazi kwami ngiyabo amen ngale kwabase Roma besine amashumi amabili nanhlanu isiphetho kukhulunywa ngoAbrahama wanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu wabuye wavuswa ngokulungisiswa kwethu kwabase Efeso besine amashumi amathathu umoya ongcwele uPaul ePasika lukaNkulunkulu olusinamathelisa ngoPaul iphakade Usina mathe lisango phawu iphakade umoya ongcwele kaNkulunkulu wo niyajabula na niyajabula ngepasika na niyajabula ngalesi sehlakalo na Wena majelise ngophawu wavalelwa ngaphakathi noNkulunkulu endaweni yemfihlo wavalelwa ngaphakathi noNkulunkulu ngomusa wakhe wobuNkulunkulu Sana matheliswa ngophawu kuze kube lusuku lokuhlengwa kwethu lolo olwangempela uPaul ePasika luqiniso Sinesikhathi singakanani na emini imizuzu emihlanu kushayele shumi lambili niyakholwa na niyakholwa na asikhotha mesa bakhanda ethu nje umzuzwana
Our heavenly father no matter what I would say
Baba wethu asezulwini akunendaba ukuthi ngingathini futhi nokho umuntu ufanele akholwe lelizwi ngoba lilotshiwe lapha
I pray that man everywhere will receive you now.
Ngiyakholeka ukuthi umuntu yonke indawo uzokwemukela manje njengoPaul wabo lePasika ulibo lokuqala. Bazi ukuthi sebedlulile kufeni bangele kuphileni lapho ukufa kwake kwanyathela khona manje kuphila ukuthatha indawo yakho. Ngikhulekela ukuthi uzokhombisa leli bandla kulokhu kusa.
That you still
ukuthi senguJesu ukuthi usenguye owenza izimangaliso nowenza into futhi bazi futhi ngisanda ukuthi njengoba kwaqinisekiswa kubaba uAbrahama ukuthi leyo ngelosi yama ifilathele izethameli ngomhlali wayo noma kuSara futhi yasho aye kusho nakucabangayo oNkulunkulu sikubonile isikhathi nesikhathi sikubonile ukuqinisekiswa ukubekwa kwendodana ukunikezwa kwegama sizibonile zonke lezi zinto zenzeka Nkosi Siyazi ukuthi sisesekhathini sokuphela iPasika leli abaningi bamile imilenze inenkwantshu futhi manje baba konke bengingakusho bekungeke kusho lento eyodwa emva kokuthi usukhulumile ngaphandle uma kuhambisana nalokho okukhulumayo futhi uma ngikhulume izwi lakho khona ke baba ngiyakhole ukuthi wena uNkulunkulu ozoqinisekisa lelozwi Ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona vumela umoya wakho Nkosi ungene phakathi kwabantu futhi wenze lokho kuqinisekiswe kubantu njengoba amakhanda yethu ekhotheme yonke indawo mhlawumbe kukhona ukugula phakathi lapha akukho kungabaza nhlobo phakathi lapha ngaphandle kokuthi kukhona ukugula phakathi kwabantu Ngifuna ukwazi bangaki phakathi lapha ongowanga phandle kwedolobha ugulana Phakamisa isandla sakho owanga phandle kwedolobha bakhona yonke indawo Kulungile ngalivusa ekhanda lakho ngizobuza lokho ukuze uzobona bonke lowo wangaphandle kwedolobha engingamazi owangaphandle kwedolobha futhi angikwazi phakamisa isandla sakho uthi ngiyagula Phakamisani izandla zenu yonke indawo manje ukuze nje ngizothola umqondo ovamile ukudabula lapha lapha khona kuleli khona nasemuva le ngemuva kulungile manje nansi inselele ngabe leli iqiniso engilishumayelile na uma kuyilo uNkulunkulu ubophezelekile ukuba kwenze uma engakugcini lokho alukho uvuka uma ekugcina yisiqiniseko sovuka uyakhombisa ukuthi uPaul ePasika ukuthi Agafile kodwa uyaphila. Kona ke ukulahla lokho kungaba ukuhlambalaza kumoya ongcwele futhi akunako uthethelelwa. Manje uma umoya ongcwele uzongena kulomhlangano bengingacabanga ukuthi mhlawumbe sizovele siphakamise abantu kodwa angeke sibe nomugqo omkhuleko. Bukani lapha niminyene nje lapha izinganyana ezincane kuwo wonke ama-altare nakuyo yonke indawo. Angeke sibe nomugqo omkhuleko. Kodwa bukani ngifuna ukunibuza ukuthi yize ngabe usendaweni eyodwa nje noma usezindaweni zonke na kuyo yonke indawo. Manje bengingakwazi kanjani ukuthi uphakamise izandla zakho ukuthi angikwazi. Futhi uyisihambi lapha na angifuni nayimuphi wabantu ubethebenekele ngizonibona kamuva niyabo kodwa abantu nje ukuze nizobona ukuthi ngabantu bangaphandle kwedolobha engingabazi umoya ongcwele awukhulume noma ngabe kuqinisile noma cha mawukulume kona ake amazwi ami azoba into eyodwa futhi uma kuyizwe kaNkulunkulu uNkulunkulu uzoligcina lelozwi manje kubilane iPentecostal amakholo eqinisa ngempela kaNkulunkulu belokho engcosana ngesibalo futhi ayisixoxo esihlekwayo futhi kuhlekise ngaso futhi abantu abazimisele ukukuthatha leyo ndlela ngikathi bengama luthela uNkulunkulu wabanika ukulungisiswa futhi bahlushwa kwahlekiswa ngabo baze bafela ukholo ngisho kodwa abaka Luther bangena ngo bayihlela emva kokufa kuka Martin Luther hayi uLuther akazange ahlele bandla qha bomnumzane kodwa abantu ababemlandela bakwenza ibandla uWesley akazange ahlele lutho qha bomnumzane ngokungabantu ababemlandela futhi manje ngemva kwama Pentecostal bayangena bahlela abaphuma kukho Niyabo kodwa ilapho esitshela khona niyabo sibuyele ngo ezivumweni khona zethu noNkulunkulu wona kanye umzuzu ngingakufakazisa ngeBhayibheli ukuthi noma yilipi ibandla lithatha inhlangano lithatha uPaul isilo hayi abantu ngabanye ebandleni kodwa inqubo yebandla ngoba inqubo yebandla yikatelika ikatelika likwenza konke kube okumhlaba jikelele kudotsele phakathi yonke into niyabo ngingafakazisa ngesahluko seshumi nesikhombisa sesambulo ukuthi wayeyisifebeka zina madodakazi aso haye izifebe izifebe yonke inhlangano ithatha isimo sesifebe futhi ibhekana impela ukuthi wenzeni ncamashinji njengoba unina enza ngakho uyashesha hayi abantu ebandleni manje ama Methodist angabantu bangempela ngethemba ukuthi niyayithola i-table lapho inkosi yakhuluma khona futhi yabonisa ukuthi kwakuyokwenzekani kulelo bandla ngalesi sikhathi esikhulu esibhekene nathi manje lapho kwahlulela kulungiselela kushaya umhlaba futhi iqaphelani ukuthi kuzokwenzeka kani ebandleni kodwa indoda enhloko yakhe yafa niyazi kodwa lapho wayengumfelokazi ngekathi uEliya ebuya uhambweni lwakhe lwasehlane wayengumfelokazi uEliya wathunyelwa kuye wajabula ukuzwa lo mprofeti ngaleyo nkathi emva kokuba indoda enhloko yakhe isifile niyabona inhlangano yakhe yafakwa enhlanganweni yamabandla yabona lapho yayikhona nalokho lo mprofeti ayekushilo kuyafakazeka wayethanda uNkulunkulu wayesamthanda futhi umprofeti wehlela lapho futhi wamgcina nephila waze wawela eJordan indlala yayisiphelile yebo yiqiniso isithombe sihle kanje sokufika kwenkosi khona lapho kuEliya siphelele futhi khumbulani lomlayezo ngezinsuku zokugcina uzonikezwa nguEliya umprofeti umoya wakhe phezulu kwebandla
amen you know what the word Elijah means
amen
Kulungile kulungile niyazi ukuthi igama elithi Eliya lisho ukuthi nina kulungile manje yasikhuleke futhi sengathi umoya ongcwele ngifuna ukunibuza ukuthi ze nina bantu manje nebo ngabe uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo na ngabe ukhona na khona ke ume khona ngifuna ukunibuza ukuthi ze manje emva kokuba sengikhulumile bangaki phakathi lapha okholwayo ukuthi lelo yiqiniso na ngabe ukhona lapha ongathanda ukuthi andisuye umKristu umfoti Branham ngingathanda ukuba nguye ngikholekele angikwazi ukubizela ealtar ephezulu lapha ngoba angeke vele uphakamise isandla sakho uthi ngikholekele ngabe ukhona esakhiweni na uNkulunkulu kubusise wena lokho kuhle kulungile uNkulunkulu anibusise enxa zonke yonke indawo kulungile kuhle kulungile manje unelungelo emva komlayezo onjengalona nelungelo lokubiza isandla sami futhi uthi mfuthi Branham usishumayeze ukuthize ukuthi kulezi zinsuku zokugcina uthe isibonakaliso sokugcina ngokungenkathi esenza sabonisa ukuthi wayenguNkulunkulu futhi ngeze umshumayelo ngumjuda ngolunye usuku wayekade nje ngangingomlezo wami emhlatshelweni wesithole esibomvu indoda iyafika futhi yamukela uKristu iphuma ebandleni elalikhuliswe ngohlulo rabi iminyaka neminyaka okweminyaka engamakhulu amane noma amahlanu emuva le bonke orabi indoda yezwa umlayezo wami yathinyelele yangena emhlanganweni futhi yezwa leso sithole esibomvu futhi yaphendulelwa ebuKristwini ngakho futhi yama ebandleni ngolunye usuku futhi yathi noma ubani ongeke akholwe ukuthi kwakukhona uNkulunkulu abathathi esikhundleni soyedwa yayikade ikholelwa kuNkulunkulu oyedwa kwaze kwaba yileso sikhathi yahlubuka esikhundleni sokwenza noma yini enye yathi ngenkathi uAbrahama ngenkathi labo abathathi ubekhuphuka lokho kwakuyikho kokubili uyise indodana nomoya ongcwele kwenyukela kuAbrahama manje ngifuna ukukubheka ngilethe nje ukuthile okukhumbulayo ngenkathi uAbrahama ibone abathathi babonda wonge wathi hayi ukuthi makhosi ami kodwa siyami kodwa ngikathi lo uthi mfowabo wehlelo ngikathi ebona ababili babo wathi makhosi ami lokho kukhombisa lapho ukhona niyabo uLothi wababiza ngabakhosi akhe uAbrahama wabiza abathathu babo inkosi yami ngokukhona oyedwa kuphela wabo lapho owayeyinkosi kunjalo uElohim kuthi kodwa-ke izingelosi ezimbili ezazingelutho ngaphandle kwezithunywa zehlela lapho nolothi lowo mfowethu omkhulu kazibuzintathu wayefuna ukubabiza ngamakhosi akhe. Niyazi ngenani ngo niyabona ukuthi yisiphi isimo angena kuso ngoba wayesezansi lapho nezinto zezwe na umkakhe nawo wonke amadodakazi akhe phandle lapho njengezwe lonke nelabo elibandayo ibandla eliyilo ngegamba leyo ndlela othola ngayo. Yenzeni ingelosi na yafakazisa ukuthi wayeyinkosi uNkulunkulu. Manje lo moya ongcwele engikhuluma ngawo manje makafakazise ukuthi useyinkosi uNkulunkulu, makafakazise ukuthi wayenguye. Manje khulekani, manje ngabe nizo ngiphinde ngibuze, bangaki phakathi lapha ake sithathe ingxenye encane ngasikhathi, bangaki phakathi lapha niyasho phakathi lapha ukuthi niyagula futhi angikwazi niyizihambi futhi nifuna uNkulunkulu aniphulukise na? Phakamisa isandla sakho manje asibheke kulesi sicoko lapha. Kulungile manje yehlisani izandla zenu umzuzu nje makukhulume uNkulunkulu. Manje ngiphakamisa isandla sami angibazi manje uma esenguNkulunkulu angeke yini enze into efanayo na wesifazane wathinta ingubo yakhe? Abanye benu besifazane noma abanye benu lapho ophakamisa isandla sakho kukhona wesifazane ndawo ngiyakholwa kuphi na inenekazi elincane ekugcineni ungaphakamisa isandla sakho na? Kulungile ubuyiso na? Kulungile ngiyesihambi kuwe na? Angikwazi na? Kulungile bona nje ukuthi usengumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bakho. Angikaze ngikubona empilweni yami, uyisihambi kimi, angazi lutho ngawe. Kulunkulu uyakwazi futhi uma engangembulela ngomoya wakhe ongcwele uKristu ovukile ofika lapha futhi unginika ukuvuka kwesikhashana ngomoya wami ukuze umoya wami uhambe manje nomoya wakhe ungene. Kodwa-ke ukunazisa ukuthi uyaphila noma cha manje angikwazi, yimi lowo nina nomoya wami asikwazi, kodwa yena uyakwazi. Kodwa ufuna ukuboleka umzimba wami ukufakazisa ukuthi unguKristu ovukile. Ngijabule kakhulu ukumboleka wona ngiwunike yena noma yini angayithola ngawo. Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini oyizele lapha uzongikholwa na? Uzongikholwa nemithambo eqhansile. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Unokungaphezu kwalokho, unesibhono kunjalo, awuveli kuleli dolobha ngowaselima e-Ohio. Igama lakho ngunkosikazi Stodadi kunjalo, umnyeni wakho uhlezi emva kwakho kunjalo. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Unenkathazo ngomhlane wakhe uhlushwa iqolo lakhe. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kumnumzane, uyakholwa na? Omunye phansi lapha uphakamise isandla sabo ezansi kudabule ngapha lapha lelo nenekazi lapho lungile. Angikwazi lowo ngumyeni wakho hleze eduze kwakho lapho into oyifunayo umbhaphathizo kamoya ongcwele. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Kunjalo, kulungile, kholwa enkosini. Ungangabazi nje nhlobo, ngibone umuntu eza ebangeni kodwa angikwazanga ukusho ukuthi bekukuphi. Ya, yindoda ihlezi khona lapha, ngiyayibona manje iyisihambi kimi futhi. Wena unenkathazo yenyongo, inkathazo yokucinana kwamankanka, awusuye walapha. UngowaseGeorgia, indawo ebizwa njenge-Harper Mill eGeorgia. Kulungile, kholwa manje futhi buyele ekhaya futhi uphulukiswe. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Kukhona oyedwa ohlezi khona emuva lapha ngemuva, lokho kukhanya kumi phezu komuntu. Bakhulekela othandiweyo onomdlavuza ongasindisiwe, kholwa, yiba nokukholwa futhi ungangabazi. Ngiyabuka nje nakho kungapha inenekazi elibhekise ikhanda lalo phansi likhuleka. Linenkathazo ngezenyawo zalo namadolo alo, angikwazi, ngiyakwazi na? Sizihambi, phakamisa isandla sakho. Buyela ekhaya lakho lise-New Hampshire, yilapho ovela khona. Kholwa futhi inkosi izokusindisa. ninikazi lihleze emuva lapho nentombazane encane liyikhulekela inenkatha zezinso lihleze emuva khona lapho lingela seGeorgia futhi inkosikazi Kaysen uma ukhole ngenhliziyo yakho yonke uyakwemukela na kulungile khona ke yana ekhaya usindiswe angimazi wesifazane angikaze ngimbone empilweni yami uma siyizihambi omunye komunye vayizelisa isandla sakho ninikazi kunjalo nangu omunye ohlezi khona emuva lapha indoda ingeyaseGeorgia futhi angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngibonile ikhuphuka ivela kulelo zwe lamapentshisi kulungile unenkathazo yesibindi kunjalo nesifo samathambo hlezi emuva ngqo esihlalweni esingemuva uyakhola ngenhliziyo yakho yonke mnumzane na kulungile buyele emuva futhi uphulukiswe kunomuntu othize ohlezi eduze kwakho ininikazi emuva le ohlwini olungemuva ngempela qabo akusikho okwalo likhulekele indodana yalo kunjalo uyakhola ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkinga ngendodana yakho ninikazi na ngizihambi kuwe kodwa uNkulunkulu uyakwazi izilonda ezisemathunjini nenkathazo yengqondo futhi akekho lapha eDayton Ohio uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje kholwa uyazi ukuthi uyaphila na ngabe unguJesu ofanayo izolo namuhla laphakade na kukhona okungenani abantu abayisishiya galumbile noma abayishumi engingakaze ngibabone empilweni yami futhi ngabe kuqiniswe na manje kwangathi uNkulunkulu wasezulwini okhona angaphulukisa futhi asindise laba awukuvela ogcobweni lukamoya ongcwele hayi mina kwangathi uNkulunkulu okwazi ukwehlukanisa imicabango yengqondo futhi azibonakalise ukuthi unguJesu Kristu onguyizolo namuhla laphakade mageze ngaphambili futhi aphulukisa abagulayo uNkulunkulu kuze kube phakade niyakukholwa lokho na manje bangaki abafuna ukumkholwa khona manje futhi bamemukele njengomsindisi nomphulukisi la njengompapathizi nenkosi ezayo na egameni lika Jesu oh haleluya yini uPawulu ePasika olungenakuphosisa yini into elandelayo na ukuguqulwa kwalomzimba ukuhlangabezana nendodana izayo sizoguqulwa ngomzuzwane ngokuphazinto kweso yiba nazo zonke izimpawu zakho zephepha ufuna ukuba nazo kodwa uPawulu wangempela lwePasika ngomoya ongcwele enhliziyweni yomuntu niyakwemukela na niyakholelwa kuvukeni kwakhe na niyakholwa ukuthi uyaphila kuze kube phakade na niyakholwa ukuthi lapha na mugela manje njengomsindisi wenu njengomphulukisi wenu njengonkulunkulu wenu njengenkosi yenu ezayo nakho lwani ngayo yonke inhliziyo yenu njengoba lamadoko ngikhuleka phezu kwawo uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu abantu abaningi bayawagcoba ngikhola ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu amadoko nezindwangu futhi baphulukiswa niya kukholwa lokho na manje bangaki abanye abakhona lapha abagolayo na manje abantu bethabenekele futhi xa zonke kulomphakathi lapha okhona lapha manje phakamisa izandla zenu kusuka ngalapha manje niyakhole ukuthi ulapha na niyakhole ukuthi umoya ongcwele ulapha na manje lindani kungani silinde noma yini enye na ulapha ngakho asithathe isinyathelo ngakho chali ucabangani amen haleluya oh kufanele kwenzeke angikwazi ukuphulukisa umuntu angikwazi ukukwenza akukho lutho kimi engingaphulukisa ngalo kodwa uma nizowemukela lo boya ophezulu kwami manje bekungeke kube khona odevela abenele esogweni abangakwenza ukungabaze futhi futhi ufanele uphulukiswe ngiyena umphulukisi ungumphulukisi angikwazi ukubona imibono nguye okhulumayo ngumzimba wami nje awusebenzisayo manje yena lawo uNkulunkulu ofanayo wathi lezi zibonakaliso ziyakubalabela abakholwayo mangaki amakholwa elilapha na uqinisekile ukuthi uyikhona lana awathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo bayikusinda ngabe kunjalo na manje bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye futhi ake nginikhulekele nonke wo uNkulunkulu wo mfowethu kukhona kumele kwenzeke kukhona kumele kwenzeke oh Pawulu ukhulu lePasika hayi umnduze ebhodweni kodwa umnduze sigodini wena owakhuluma ngalowo mfana ngolikusuku uze ngaphambili ngezwi lakho ubonakalisile ukuthi uyiqiniso uyiqiniso Nkosi wena ngokuvuka wathi ngokuvuka nokuphila ukholwe yimi noma efile ophila ophila futhi akholwe yimi akasoze afa
the resurrection and life. I am, not I will be.
Nginguvuka nokuphila, nginguye, hayi ngizoba, ngangi, nginguye manje ukuvuka nokuphila.
He that performed these miracles is the same one who
lowo owenza lezi zimangaliso nguye lowo owashumayela lelizwi alisho yini iBhayibheli ukuthi izwi lenkosi leza kumprofeti na kwakungubani lowo ngezinsuku abaya kuye ukutshela ukuthi sasikuphi isambulo seqiniso sikaNkulunkulu na kwakungumprofeti futhi bazi kanjani ukuthi wayengumprofeti na ngoba wayenesibonakaliso somprofeti uPaul umprofeti ubanike umprofeti na umoya ongcwele waloba izwi umoya ongcwele hayi mina yena nguye ngisanda kunitshela usanda kuthatha umzimba wami uvele athathe umlimi lwami athathe amehlo ami ngoba wayazi ukuthi ngizokunikela kuye ngakho wavele weza futhi wangenza ngenze lokho ngakho akumina nguye futhi hayi mina lapha yanani nguye lapha yanani ungukuvuka nokuphila wo uNkulunkulu uNkulunkulu ukholwe wo bantu mkholweni mkholweni lapha manje ngifuna ngamunye wenu omile lapho ube nokukholwa emkhulekweni wakho siqo ngifuna ube nokukholwa kuloko engizokusho ngizomcela ukuthi akuphulukise ngizomcela ukuba athethelele zonke izono siyini leso sono na ungakholwa mani na abanye benu lapha bengakaze babaphathize igameni lika Jesu Kristu ichibise lilungele futhi uma ungakakwenzi into kuphela eku vimbile ukungakholwa kungani ungasamukelanga kakade na ukusola into aniuboni umoya kaNkuluNkulu na aniyiboni imisebenzi kaNkuluNkulu na sukani kulezo zinhlangano ngenani enkosini uJesu bese ke nibuyela enhlanganweni yenu bese nje nisakaza ukukhanya ungakhathazeki ngeke ube lapho isikhathi eside kakhulu bazokwenza wena kuzokwenzani na kuzokwenza ibandla lakho uqobo lifike endaweni yokufanele lenze isinqumo ngenkathi ngivele ebandleni lebaptisti futhi ngama lapha amabandla kwadingeka enze isinqumo ngakho angixosha kunjalo ngilindele ukuba ngixoshwe njalo njalo kodwa ngolunye usuku ngiyokwamukelwa lapho ngiwele eJordan kulungile uzoxoshwa kodwa lapho usuwele eJordan kukhona umcabango wodwa ongijabulisayo futhi ojabulisa inhliziyo yami ngeke kudingeke ukuba ngiwele lo mfula ngedwa yinto eyodwa leyo ngelingilanga ngizokwehlela emfuleni ngeke uzoba othize lapho olinda ngibingelele ngizoba ngothembekile lapha wakhuluma ngezwi lakhe ukhuluma kukho konke yonke into isebenza nje ngokuphelele ngezwi akekho ongasho noma yini emelene nakho kubekwe phambi kwabantu ngokusheshsha leliphimbo lizothulizwa abantu ngizweni ngizweni ngokushesha ngeke kusaba lapha ngeke kusakhulunywa khona ke uzomangala kodwa ngikathi usengezwe lalela
oh God who created the heavens and earth these people are
praying oh uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba laba bantu bayakhulekelana ngikathi uvuka ekuseni kwePasika wafakazisa ukuthi wawungumesiya wafakazisa ukuthi wawungumesiya ngaphambi kokuba uvuke wafakazisa ukuthi wawunjalo ngesibonakaliso sikaMesiya uPawulu kaNkulunkulu olwalukuwe wabekwa uPawulu kude noNkulunkulu kuba ungenzi lutho ngaphandle kwalokho akusho ushilo ngenza njalo lokho kuthokozisa ubaba lokho ngokuthi gcina izwi lakhe ukuze sijabulise uNkulunkulu sifanele sikholwe izwi lakhe futhi sigcine izwi lakhe bese kuthi ke baba kunjalo namhlanje ukuthi yonke indodana noma kaNkulunkulu yonke indodakazi kaNkulunkulu ukuze thokozise uNkulunkulu ifanele igcine izwi likaNkulunkulu futhi uNkulunkulu sigcina izwi lakho manje ngokubeka izandla komunye nomunye futhi ngikhulekela lezi zithameli emva kokuba sesizwile izwi lishengayelwa futhi sibone izihambi ziphakamisa izandla zazo sibone umoya ongcwele omkhulu uphumela lapho futhi ubatshele yona impela imicaba ngevela enhliziyweni yabo nokuthi bangobani lapho bevela khona okwenzekayo futhi konke ngokuthi abantu bebengangabaza kanjani futhi na uNkulunkulu lowo ngumvuzo omkhulu walaba abame kuloko kuza bezungeza lezi zindonga ezinkulu zebandla lapha nezitho zenu zinkekecha nomama abancane nezingane zabo nobabayi nabadala nabo bonke belindile bebhekile ukubona isibonakaliso sesisodwa sikaNkulunkulu ophilayo bese ke umbona engena enkundleni futhi yafakazisa ukuthi uJehova ukuthi uJesu ovukileyo ngingophilayo kuze kube phakade futhi nginezithuthulelo zokufa nesihogo ngoba wephula uPawulu kukho wephula uPaul lokufa wephula uPaul wethuna wephula uPaul wezogo wephula uPaul wethuna futhi wakaqa uPaul emjini wokuphila futhi wasibhabhathiza ngomoya wakhe ongcwele kulowo muthi wokuphila futhi wasenza amadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi wasiyala ukubeka izandla komunye nomunye nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda baba uNkulunkulu kufanele kube njalo ngimemezela ngamandla evangeli ngoNkulunkulu wasezulwini owangimisa futhi wangithuma ukushumayela evangeli ngoNkulunkulu owaloba izwi ngengelosi ekhona ukuqinisa izwi ngikusho lokhu ngenxa yokukholwa enginakho kubantu ukuthi devil uzofanele ashiye wonke umuntu ogulayo phakathi lapha wonke umuntu ohluphekile futhi amandla kaNkulunkulu ayobavusa babe nempilo enhle namandla futhi njengesikhumbuzo selenkonzo yePasika phuma Sathane unqotshiwe uJesu wawunqobe eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule futhi unqotshiwe phuma kubantu egameni likaJesu Kristu kulungile dokotela Neville amen kulungile mfowethu Neville bangakekini abakholwayo napha kemisani izandla zenu bangaki abasho nalokhu manje ngiyakwemukela ukuthi uJesu Kristu njengendodana kaNkulunkulu evusiwe ungumsindisi wami uyinkosi yami ungumpulukisi wami sengiphilisiwe manje ngisindisiwe ngizophilela lowo owangifela ngizovuka lapha ebusheni bempilo ukuze ngiphume ngiyokwenza okusemandleni ami ukuthi ubani kuye owangivukelayo Haleluya magabongwe uNkulunkulu ophilayo. Manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na bonke abazokwamukela lokho phezu kwesisekelo sokubuyisana manje ekhumbulane ngesinye isikhathi uSathane wakukhama. Kodwa uJesu wayidonsela phansi leyo nto njengokudonsa ikhoba esikhwebini sombila wakususa amakhoba ngalokho akwenza wadalula uSathane futhi ngekathi evuke kusani ngePasika haleluya wanqoba phezu kukadevil phezu kokugula phezu kokufa phezu kwawo wonke amandla esitha futhi isitha asisenamandla singumkhohlisi kuphela uma singakukhohlisa kulungile kodwa uma singeke sikukhohlise khona kuyangeke ukumele ukukhohlisa kwazo njengamanje ungemukela uboya ongcwele njengamanje ungagcwaliswa ngomoya wakhe njengamanje ungaphulukiswa uma ungeke ukuthathe ukuthusa kwaso noma ubani othandayo makeze kuzaphuze emanzini omthombo wokuphila ngesihle Umani kukholwa imani ngezinyawo zenu nonke phakamisana izandla zenu futhi namukele yena umoya ongcwele namandla okuphulukisa kwakhe egameni likaJesu